Blog Talk Radio.
Shuti muteza amatwi radio itahuka ivugira Washington DC turi kuwa gatanu ni tariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ni 2023 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye nkabanje mu kiganiro gene iki buri wa gatanu aho so turi kumwe n'abasangira ngendo ba Comrade Epimach na Mushobora Comrade Abdul Karimu turi kumwe na Comrade Zavio niho tugiye kubana ariko namwe mwese tuba turi kumwe nubwo wenda tutavuga yuko muba mufata ijambo ariko muba mutanga ibitekerezo byanyu bimwe na bimwe tubyubakiraho mu bigano byacu niyo mpamvu ngira ngo mbashimire abamaze kuhagera Jordan turaguha ikaze rwose uti mukomere cyane Serge ni wacu imasisi byakomeye mu kanya turabaduhunze mudusengere turabazirikana cyane kuri mugoroba ibyo bibazo n'ubwo gucamo afiriyu ndumva agahinda ufite no kubivuga turabazirikana kuri mugoroba rero turazirikana mwe mwese murimo guca muri ibyo bibazo hariya muri North Kivu ku nambara za Kagame RDF Kagame na M23 turaza kubisuzengura mu buryo burambuye kuri mugoroba Habineza Jacques ikaze mu kiganiro twagira Yezu David ikaze mu kiganiro dunia ina mwisho welcome back dunia ina mwisho biranije kubana nawe kuri mugoroba udukurikiye Mazembe nanjye nahageze mwese n'abandi baza kuza nyuma tubaye ikaze mu cyano cye kimugoroba kuko ndabibabwiye rero ndi kumwe na Comrade Epimache Abdul Karimu na Zavio reka mbaye ikaze mbere ko dutangira ikiganiro cyacu tubabwira n'insanganyamatsiko tugiye kwibandaho kuri uyu mugoroba niyo weekend ya nyuma y'ukwezi kwa kabiri kuko mubizi radiitahuka iziziza imyaka 11 ubundi biba tariki ya 28 makumyabiri n'icyenda ubwo rero tuzabikora next Friday hazaba tariki ya 3 kubera ko nasanze byaba byiza tubikoze nyuma ukwezi kwa kabiri kurangiye mbere ko tubikora mbere ubwo rero next Friday tuzavuga muzatubwira icyo radiitahuka yabamariye mwese ntangire mbategure mwandike komantere zanyu ku bwinshi mumubwire niba imyaka 11 tumaze twicaye aha tuganira buri mugoroba amasaha atatu arenga buri munsi icyo yamamariye mu buzima bwanyu niba koko ari icyo yabazaniye mu bitubwire mbifuza kumenya icyo mutekereza cyane cyane ku banyarwanda ku bakunzi ba radita ku makarita y'ibiyaga bigari ku barundi ku bakongomani ku bagande mu karere ka rije nitwe tubarizwamo mutubwire icyo mutekereza kuri imyaka 11 ya radita ahuka tuzaba tuvuga next Friday, but not tonight, next Friday, tariki ya 4
yakagaza batajya kane z'ukwezi kwa gatatu ubwo nuko abantu banyandikiye batajya kumbwira bati isabukuru nziza ya Radita avuka ubwo rero ndabashimye mwese abagiye mu byandika ariko ntago ndi bugiyemo kuri mugoroba iyo ni gahunda nteganya kuzakora kwa gatanu w'icyumweru gitaha azaba ari tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatatu reka mere kuri Komrade Ali Abdulkarimu Komrade Ali Abdulkarimu ndagusuhuza harashize iminsi kuko next Friday ntabwo twabanye nari mfite twavugaga kuri mutagatifu Kizito Mihigo twibuka imyaka itatu amaze leta y'agatsiko imwishe mu kiganiro nshimira Komrade Akseli Akseli aho ndakuramukije kuri mugoroba niba unyumva cyakurikije ikiganiro ni ikiganiro Akseli yakoze kuwa gatanu ariko nanjye mfite ikindi nakoranye n'uriya muvandimwe Masisi twari dufite ibiganiro bibiri rero kuwa gatatu cy'umwaka gishize niyo mpamvu tutabanye namwe kandi nzira ko wenda mwabikurikiye byose ni ibiganiro icya Kizito Mihigo kigaragaza nyine imyaka itatu amaze y'agatsiko kamwishe na kiriya kivuga ku ntambara Kagame akomeje gukora mu bakongomani hariya muri North Kivu ku by'umwihariko kuko barimo kubyandika bati mu dusengere bamwe turimo turahunga kano kanya ni ibintu bibabaje cyane reka ngwereho Abdulkarimu VC3 usuza abateze amatwi ikiganiro mbere ko tujya kwa EP Match no kwa Zavio mbere ko dutanga ikiganiro ijambo ni ryanyu
urakoze cyane Serge urakoze cyane mwarakoze cyane kubera ku wa gatanu w'igishize narabikurikiye ibiganiro byombi warakoze kuzana uriya mushyitsi wari ubirima uri muri bera bice bya Masisi Rucuro hanyuma n'ikiganiro cyo kwibuka imyaka itatu Kizito Mihigo yitabye Imana nacyo naragikurikiye Akseli yarakoze koko na Comrade Christine Mukama n'uriya mudamu uyobora kempi hanyuma na Comrade Rusagara twe ntabwo twashoboye kuhaza nyine kuko wari ufite ibyo bindi natwe tujya mu kandi kazi ndafata umwanya rero wo gusuhuza Serge na Comrade Steve bashimira akazi keza mugumije gukora kugezaho abanyarwanda amakuru mu gihe ariko no kuba munadushakira n'andi makuru natwe kugira ngo tumenye birimo kugenda imbere turabashimira cyane nkafata rero umwanya usuhuza Comrade Epimake tugiye kuba hamwe mu kiganiro na Comrade Xavier Comrade Xavier mushimira cyane ibiganiro amaze iminsi atanga na bagenzi be badahari uyu munsi ari we Comrade François Mutimungu na Comrade Barack n'abandi bose Serge gushimira n'ikiganiro mwagiranye na Professor Dr. Kambanda cyari ikiganiro cyiza cyane ubwo nkaboneraho umwanya usuhuza abadukurikiye bose nonaha n'abarimo kutwandikira barimo kutwifuriza karibu turabashimira cyane hanyuma no gusuhuza abanyarwanda by'umwihariko aho bari hose ariko cyane cyane bari mu gihugu cyacu bamenye yuko tubazirikana ariko dusuhuze n'abanyarwanda n'abakongomani bari muri Congo ndavuga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abakongomani n'abakongomani n'abanyamurenge n'ubundi bwoko bwose bwa Congo buri muri Congo particularly muri za Kivu zombi ku bibazo barimo kunyuramo turabazirikana cyane turi ku mutima turasenga yuko mwese ibi bizazane Kagame yabateje Imana izabafasha ukabivamo vuba ariko mumenye ngo twebwe haba mu ihuriro nyarwanda haba no muri opposition nyarwanda yose ariko ndize no mu nyarwanda abandi bari mu Rwanda barabazirikana so iyi ntambara nk'uko twayivuze ni ya Kagame wenyine ategeka abana b'abanyarwanda b'abasirikare ngo nibajye gukora ayo mabi cyangwa nabo bagapfa ababyeyi babo bagapfusha mujye mubyumva mutyo umenye ngo nyirabayazana ni Kagame nta wundi ni Kagame gusa ariko nidushyira hamwe tugasenga n'Imana ibi byose tuzabinyuramo so Serge magambo make ndumva ari byo navuga nifuza ntekereza ariko turi buze kugira ikiganiro cyiza urakoze cyane Serge
Comrade Ali nibyo rwose icyo kintu tubaza kugitindaho kuri mugoroba bitewe n'ubutumwa mbanandikirwa buriya telefone yanjye bipa buri munota buri munya by the way harabona nabasha gusubiza bitewe n'umwanya utaboneka mugiye mvuga ndaza kubasubiza message ziba zari kuvuga insi kuburyo harabavuga bati why utadusubiza eske no kutaduha agaciro ese ntabwo ari byo nubwishi bw'ibitekerezo babyinjira buri wese ashaka kumva yuko ari connected kuri Rwanda National Congress cyangwa kuri Adita Huka ariko bikaba ngombwa ko ari byo ntabasha gusubiza mwese ndagira ngo mbabwire ko ntabwo ari kubirengagiza ibyo mbavuga bifite ukuri kandi bifite n'agaciro ibyo wenda ipimake ushinzwe ubukangurambaga hajya arabitekereza hirya no hino abantu batwandikira ukuntu bangana hakenewe wenda umunsi wo gusoma ibitekerezo bibatwandikira no kugira ngo unabasubize wenda live babyumve epimate nagira ngo ufate umwanya usuhuze abadukurikiye mbere y'uko tujya kwa Xavier ijambo riryanyu
ndagusuhuje bwana Serge kandi ndanagushimira kuba wateguye iki kiganiro ngashimira nk'abasuhuje mugenzi wanjye ari Abdelkarim Mubizi w'ihuriro nyarwanda nkabanejejwe no guhurira muri iki kiganiro na Savio kandi nanjye nk'uko umuyobozi mukuru yabivuze nanjye namushimira ikiganiro amaze iminsi atanga birimo ibitekerezo byiza dukeneye muri iki gihe kugira ngo dushyire hamwe twese imbaraga zacu kugira ngo tubone uko twigobotora agatsiko kubera ko mu bitekerezo atanga byumvikanisha ko hari byinshi azi kandi twakenera muri uru rugamba dukeneye muri uru rugamba kugira ngo tubashe uko twatsinsura agatsiko abagizi ba nabi abanzi b'u Rwanda aribo Paul Kagame n'agatsiko kamwegereye nkaba mboneyeho umwanya wo gusohoza abadukurikiye bose cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abandi bose duhuriye muri uyu mugambi wo gutabara abanyarwanda no gukora iyi revolution mvugururamatwara kugira ngo dutabare abanyarwanda dutabare u Rwanda turuvane abandi baravuga ngo ni ukuruvana mu rwobo ni ukuruvana mu mwobo kure kure cyane aho baruruhetse kugira ngo turebe ko cyarokoka bwana Serge nkaba nizeye ko turi kugira ikiganiro cyiza urakoze
epimake urakoze cyane nawe reka tugushimire reka tujye kwa Xavier nagira ngo ufate umwanya usuhuza abateze amatwi ikiganiro cyacu cy'umugoroba mbere y'uko twinjira ku ido nido ikaze mu kiganiro
ya urakoze cyane bwana Serge wakoze kuntumira muri ikiganiro tugiye kugirana kuri uyu mugoroba nkaba nejejwe no kuba ndi kumwe na brother Abdelkarim na brother Epimake kuri uyu mugoroba nako ngira ngo iwabo ni mu gitondo nkaba mu by'ukuri mbonye n'akanya ko gusuhuza abasangirangendo bose abo tutari kumwe mu by'ukuri nabo duhuriye umugambi umwe ngasuhuza n'abanyarwanda bari mu Rwanda cyane cyane abo ngabo bakurikira ibiganiro byacu nzi neza ko bitoroshye mu gatsiko kubera ko kadashaka ko habaho andi majwi bumva afite ibyo abaha kandi bijyanye n'uburyo igihugu cyabo kirimo kiyoborwamo n'abanyarwanda bari mu biyaga bigari Burundi Tanzania Uganda no muri Congo cyane cyane abo muri Congo ndabashuhuje kandi mbafata no mu mugongo no kubakomeza wari ubikomojeho abari masisi babona amabomba bagwa hejuru mu by'ukuri nkaba mbabwira ko nta mvura idahita n'ibyabaye kera tuzi nabyo byagezeho birarangira n'ibizarangira kandi u Rwanda rwongere rubone amahoro rugere n'umutekano bwana Serge urakoze cyane nizere ko tugiye ikiganiro cyiza urakoze
urakoze cyane Xavier ugize neza reka rero mbere ko twinjira mu kiganiro ani mu munota umwe ryategeje rigufi niba rihari mbere ko dutangira ikiganiro ijambo ryanyu
urakoze cyane Serge rero hari cyane Serge n'abadukurikiye mwese twiyoroshye imbere y'Imana Mana nyagasani twiyoreje imbere yawe tukwereka kino kiganiro tugiye kugira Mana tukwereka n'abagikurikiye tukwereka u Rwanda n'abarutuye bose n'abanyarwanda bose aho bari ku isi turakwereka abavandimwe bacu b'abakongomani b'amoko yose ya Congo ariko cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abatuye muri Kivu zombi bose turabereka kuko bari mu kaga Mana tugusaba yuko ubafata umugongo ukabatabara ibyo barimo kunyuramo ugahumuriza abana abagore abasaza bose mbese buri muntu wese n'abakomeretse bose ukabafata ku bikomere byabo no mu mitima yabo ukabakomeza turagusaba yuko unafata n'ababyeyi b'abanyarwanda barimo kohereza abana babo barimo koherezwa kujya gupfira hariya muri Congo mu ntambara batazi impamvu barimo kuzijyamo ariko bagomba kuzijyamo kunyine bari mu kazi ka gisirikare turizera yuko buhoro buhoro abanyarwanda bose bazamenya yuko iriya ntambara itari ngombwa ari intambara y'ubwibone y'ubugome y'ubushotoranyi ariko ari n'intambara igaragaza yuko u Rwanda umuyobozi rufite ari umuyobozi utubahiriza ikintu icyo ari cyo cyose yaba amasezerano yaba uburenganzira bwa muntu yaba n'abana b'abanyarwanda ubwabo nubwo twari dusanzwe tubizi ariko iyo ntambara irimo kubigaragaza cyane turagusaba rero ko kino kiganiro tugiye kugira ugiha uduha ubushobozi n'ubwenge n'ubushishozi butuma ibyo tuvuga biguhesha icyubahiro Imana nyagasani iyo tuguhesha icyubahiro ubwo tubaduhesheje n'abagikurikiye bose icyubahiro kuko twese amadini yose azi yuko waturemye mu ishusho yawe ubwo rero iba tuguhaye icyubahiro bivuga yuko n'abagikurikiye n'abanyarwanda na buri muntu wese tuba tumuhaye icyubahiro turizera rero yuko ibyo tugusabye uri buduhe tukagira ikiganiro cyiza kinogeye abacyumva ariko kinagera ku byo tugamije kugira ngo bigereho ariko kugira ngo dusobanurire abantu bave mu bwoba babutsinde bashobore guhaguruka bagafatanya bagashyira hamwe batitaye ku buntu bukeye na bukeye buto cyane bubatandukanya butuma rimwe na rimwe abantu batibuka ariko bagomba gushyira hamwe bakikiza icyo basangiye aribwo buyobozi bubi muri Kigali abuyobowe na Kagame Mana turasoza tugushimira ku byose urimo kugenda ukora kuko bino byose nubwo turimo kugira mu bihe bikomeye tuzi yuko udufitiye umugambi mwiza kandi bimwe uragenda ubigaragaza kuko ni nka bya bindi by'abantu ugerageza kubwira ntibumve ukareka ibimenyetso ntibabyumve ariko byose aba ari umugambi wawe kandi turizera yuko bimwe na bimwe birimo kugenda bikorwa ari imbaraga zawe atari ububasha bwacu nk'abana b'abantu ariko ububasha bwawe kugira ngo nituva muri iyi ntambara tuva muri aya magi turimo abantu bazigire kuri ibi ngibi natwe tube nka bino bihugu by'i Buraya bavuga bati bigiye ku ntambara ya kabiri y'isi kuvuga ngubwo ukabona iba hagize uzamura ushaka kubigarura bahaguruka bose bagashyira hamwe bakamurwanya bivuye inyuma natwe ndizera yuko hanyuma y'intambara baba abanyarwanda baba abaturanyi bacu bo mu karere k'ibiyaga bigari yaba na Afurika yose tuzigira kuri abangabe nituva muri ibi ngibi tuzahaguruka ntibizongere kuba atebe gatoki ikarangira irangiye ubushotoranyi bukarangira burangiye tugatura mu mahoro arambye nkuko tubigusaba turifuza rero tunagusenga yuko ibyo tugusabye byose Imana bidufashamo dufite n'icyo cyizere urakoze cyane amen amen urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Ali ku isengesho ugeze neza ubwo twizere ko nyine icyo cyizere cy'isengesho rigera ku mitima y'abanyarwanda benshi bahora bifuza gutabarwa ubwo n'Imana ibegere bafate mu mugongo kuko bavuga ko ariyo yakira abababaye impunzi abapfakazi abakene n'indi abari abantu bari Kigali bahora bishongora rero ngo bafite ubukana bafite imbaraga abo ntabwo ndi kumwe nabo nge ndi kumwe n'abababaye impunzi abapfakazi n'abandi baba bashaka uwabatabara reka twinjire mu nsanganyamatsiko zacu z'umugoroba kibazo cya mbere kiri ahangaha abantu baribaza bati ni bande bazafatirwa ibihano ntabwo mfite igisubizo kuri uyu mugoroba ahubwo ndagira ngo mbibutse ko si ubwa mbere ibihugu bikomeye ku isi bivuga ko bigiye gufatira ibihano abantu bo mu mitwe irwanya nyine ihungabanya ubutegetsi bw'ibihugu nka Congo bagiye bashyira ku mazina cyane cyane abarebere ariko ni ubwa mbere tugiye kumva yuko ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda hari abantu bazafatirwa ibihano byakabaye byiza nkubwiye ko mbazi rwose naba ndi igihangange ari kugera kuri uyu mugoroba nta muntu n'umwe ubazi kuko ntabwo baravuga urutonde ariko bibaye ku nshuro ya mbere mu mateka Intambara Kagame arwana bavuga yuko muri RDF mu bashyikiri bakuru b'igihugu cy'u Rwanda hari abantu bazafatirwa ibihano bazashyirwa kuri sanction n'ubwa mbere twakumva rwose Amerika yipronosa tukumva European yipronosa tukumva Bongereza bipronosa cyangwa bari Maria bavuga yuko bagiye gufata sanction ku basirikare baba bari muri ibi bikorwa byo kugira ngo bateze intambara muri Congo ariko nanone njyewe mfite uko mbibyumva harimo na hypocrisie nanone nta kuntu bavuga ngo urafata ibihano abasirikare bakuru nk'aho biha amabwiriza nk'aho biha orders aho niho politiki igoranira cyangwa raporo de force iziramo ukibaza uti iyo ufatiye ibihano umusirikare runaka kapiteni majoro koroneri generali ukareka perezida wa repubulika wotoreza intambara ko zibaho tubaza gusubira mu mateka tubirebe nanone ikindi agira ngo Abdul Karim agitinde wenda tubwire uko abona iyi pozisiyo ya Amerika n'inama ya Addis Ababa twari twavuzeho noneho tukabona itangazo rya Amerika ryongera kubwira RDF Kagame kuva muri Congo Abdul Karim ngo guhera ngaha mubaze ni abantu baratwarikira mu Rwanda ku bwinshi bati mwamuzi izina ry'umuntu uzafatirwa ibihano mwabamuzi abagiye guhura n'uru rukuta rwa sanction mu 2014 na 2013 Leta y'u Rwanda yahagarikiye inkunga tujya tubivuga aha ngaha bamwe bati okay ntabwo ari sanction ariko twakatiwe inkunga yes agaciro fund kajya kujyaho kaje bitewe n'uko amadolari n'amapaundi bari bamaze n'amayero bari bamaze kuyafurizinga Kagame atumiza intore ze azitegeka gushyira agaciro fund hariya ikigega cya kintu cyitwa umwiherero harya bikiza gukira umushyikirano kigiye kuba muri iyi minsi igiye kuza tariki ya 26/7 ni muri iyi minsi fin de février kigiye gutangira azababwira ukuntu amahanga yanga abanyarwanda ndabateguza azababwira ukuntu amahanga yanga abanyarwanda bagambana kugira ngo bafatire ibihano none ababwira ati kongeye gufungura ibindi bigega ibyo mu byitegura bigiye kuba umunyarwanda uzumva yuko Kagame amubwiza ukuri adatekereje ati byagenze bite 2012 amafaranga twagwa ajya kugendeke bite none azababwira ati amahanga aratwanga agiye guterana adufatire sanction cyangwa adufatire ibihano mwitegure uko tuzabaka imisanzu amafaranga kugira ngo mutabare leta yanyu mubitekerezeho icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri abasirikare be baba bashyizwe ku rutonde bakavuga ko bashobora gufatirwa ibihano Kagame yiteguye kuvuga ko ari abere turagendera ngo tugigarukeho Abdul Karim kubera ko turabyibuka igihe cya Karenzi Karake afatirwa mu Bwongereza ibintu byacitse mu Rwanda Kagame acana umubano n'Abongereza imyigaragambyo iraba bavuga yuko bagomba kuboykota ibikorwa by'Abongereza bose aho biri ariko kugira ngo byumvikane mu matwi y'umunyarwanda ushaka impinduka cyangwa uvuga ati ubutegetsi burarambiranye agomba kwibaza wayi buri gihe ababicanyi kambivuga rwose ntaca ku ruhande iyo bafashwe cyangwa batunzwe agatoki wayi bempri ku munyarwanda kuba ariwe ugaragara kugira ngo ajye kubavugira cyangwa ariwe ugaragaza ko atishimiye ko abantu bashyiriho sanction bafatiye ibihano inkunga umunyarwanda akaba ariwe uhagurutse kugira ngo ajye imbere kandi ari Kagame tuvuga n'agatsiko ke abantu tubatezeye cyane ari nagira ngo rero tujye kuri ingingo ngo niwe mperaho turebe kuri ibihano bizafatwa ntabwo tubizi ariko icy'ingenzi ni uko biriteguwe sanctions zizaza kandi zagira n'inkurikizi mu minsi iri imbere
abakurikirana imigenderanire cyangwa abadiplomate babwiye BBC yuko abazafatirwa ibihano ari abategetsi b'ingabo ku rwego rwo hejuru ku ruhande rw'u Rwanda n'urwa Congo hamwe n'abarongoye imigwi yitwaje ibigwanisho ya M23 na ADF BBC yamenye ko integuro y'ingingo yo gushinga ibyo bihano bishasha ishobora kwigwa mu nama ya ONU ijejwe umutekano ku isi imbere yuko iyindwi ihera ariko ishyirahamwe rya Buraya ku giti cyaryo nayo rishobora gufata ibihano byaryo impande zivugwa ko zigiye gufatirwa ibihano ntacyo zirabivuga ko mu buseruka bwa Congo hagize igihe hari intambara z'urutavana ko aho impande zitana mu mitwe zagirizanya guhonyanga amasezerano yo guhagarika intambara ubu havugwa intambara mu micungararo y'igisagara cya Sake kiri muri teritwari ya Masisi hagati y'ingabo z'igisirikare cya leta FRDC n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 nk'uko ababa muri ako karere babibwiye BBC izo ntambara zatanguye mu gatondo ka kare kuri uyu wa gatatu nk'isaha 11 n'igice mu bigwati bimwe bimwe nka Malehe King na Nenero ibiganiro bihagarikiwe n'akarere byo gucuresha iyo ntambara byarahagaze mu gihe bisa n'uko ataco biriko birahindura ku rubuga rw'intambara
ya iyo n'amakuru ya BBC amazi iminsi itatu ariko murabona imirwano uko ikomeje kugenda ibyo tuzaza kubigarukaho mu kanya kari imbere arabduka iyi ngingo nagira ngo utubwire iyi politike ni diplomasi bihurira hehe kugira ngo bibe byagera aho bavuga bati tugiye gufatira ibihano bamwe mu bayobozi b'ingabo bakuru mu Rwanda Congo ntabwo ndi byinshi ariko ntabwo bitureba cyane iyo na aferi ya Congo reka turebe mu Rwanda iwacu ijambo ryanjye kuri iyi ngingo
Serge urakoze cyane Serge ibi bintu kuvuga ibintu neza ubivuga uturutse kuri historiki n'ibintu bifatika bigaragara ndashaka ngo nibutse abadukurikiye n'abazumva kino kiganiro yuko iba ari ibintu bimaze igihe kirenga umwaka u Rwanda barimo kurubwira yuko hari ibintu bitatu rwagombaga gukora icya mbere hari ibaruha tuzi yanditswe na Senate isinywaho na Chairman Mendes iyo ni Senate ntuza ishinzwe Committee of Foreign Relations ya United States ndizera yuko abadukurikiye bose baza akamaro k'iyo Committee ya Foreign Relations ikikora kandi baza akamaro ka izi komiti za Senate icyo zikora yuko arizo ubundi nizo zemeza amafaranga agomba gufashwa nyine mu bintu bishinzwe ibyo ariko zinemeza n'ibihano zigaha recommendation yuko leta igomba kubikora mu itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize 2022 bandikiye Secretary of State Anthony Blinken bamusaba yuko bamwereka yuko bafite impungenge zikomeye cyane ku myitwarire ya leta y'u Rwanda ku bintu byo navuze bitatu harimo n'icya kane cyo cy'umwihariko icya mbere cyari yuko u Rwanda rugomba guhagarika guhohotera abatavuga rumwe narwo rugashyiraho rugakurikira amahame ya demokarasi muri ibyo byo bavugaga yuko bagomba guhagarika kwica no kubuza abantu barimo gukora politiki bo muri opposition kwica abanyamakuru kwica abasi gutekekesha abazivo society kugira ibiki ibyo bintu byarakomeje ejo bundi Serge wabonye turimo kuvuga yuko John Intwari yapfuye wabonye boss ku isi yose uko bavuze undi bakurikirane ubushakashatsi ikinamico ryakozwe warari mwarivuza kuri raditahuka abantu bararize icyo cya mbere ako ni agasuzuguro k'ibintu byari byasabwe n'abangaba barivuze icya kabiri cyari ikintu cyo kuvuga yuko u Rwanda rujya hanze rugahohotera abaruhunze abo bita dissidency cyangwa bari muri exile urugero batanze ni abantu bagenda bicwa hanze bagenda bahohotera ariko noneho hari n'ikindi cyaje gishya cyane cyo kigira igishya cyane cyaje yuko u Rwanda rujya muri system z'ibihugu ariko noneho na system ziri international nka Interpol nka immigration z'ibindi bihugu muri intelligence arukuntu basharinga burgeza gashyiramo intelligence zipuye immigration z'ibihugu bagasanga abantu bamaze no kuba bene igihugu bibindi bihugu mu muri America iwanyu serije bareza bagashaka kuba hotera bakabakanga ibyo bita transnational cyangwa extraterritorial repression kuvuga kurenza bya bindi bahotera bakicikisha abanyarwanda bahohotera abanyarwanda babirengeje imbibi z'u Rwanda babitwara hirya naho byageze no kuri no muri US urugero nyine batangaga nurwa bakoresheje Pegasus ukuntu bagiye binjirira abantu bari no kumugabane wa Amerika ariko none n'ahandi hose ariko nabandi bagiye bica za South Africa muza bakomeredi bacu biciyeyo kuva mu 2010 ihuro ryajyaho kugeza n'ubu ngubu baba bagerageza uko bashoboye muza banyaze bantamuhanga banyaze Mozambique tutazi irengero ryabo
muzi komeredi aho ngaho uvuze ikintu cyo kwica ndagira ngo wende ufate umunota umwe ukivuge wayi leta ya Kigali kwica ntabwo bitera isoni ahubwo bari proud iyo batishe ngo bikimwaro abo kwica bikaba proud ndagira ngo ufate iminota ibiri ngo uko nacyo kiri mu byo ndagukaruka kuri bagenzi banje iyo uhitemo inzira yo kwica ni ukuvuga ko uburi lack of solution ntabwo ugifite ibisubizo bya dialogue kugira ngo ukemure ibibazo ugahitamo kwica iyo wishe ubumva ko ufashe inzira yoroshye ahubwo ubu creating ikibazo cy'igihe kirekire ndagira ngo abantu nabo bavuge mbere ko batambuka niba ntakuroguye kubyo bavuga
umbabare ndaza kuvuga unyibutsinze kuza kuvuga kambanze ndangize iyi raporo kugira ngo abantu bumve ishingiro rya bino bihano ntibagire ngo birava mu kirere kuko bano bantu iyo bagiye kuguha ibihano barabanza bakakuburira bakakura bakakwinginga wananirana nta kundi kuko ingaruka za bino bihano zizaza ku banyarwanda bose nubwo babifatira bamwe cyangwa babifatira kaga ariko bizazira abanyarwanda bose ni byiza rero ko tubyumvisha abantu kuko bamwe bavuga ngo twanga u Rwanda ntabwo tugwanga ibyo dukora ni ukuburira ni ukugira ngo habeho inzitizi yatuma abanyarwanda batafite batazi niyo biva niyo bijya bajya mu kaga ni yo mpamvu dukangurira abantu bose ngo nubwo mwabyirengagiza byanze bikunze akaga kazatugeraho twese abanyarwanda kuko kiriya gihugu dufitemo abavandimwe bacu dufitemo abana bacu dufitemo abaramu bacu dufitemo mbese ni icyacu nta kundi iyo bagize ibibazo rero natwe tuba tubigize ntabwo biriya mwirengagize kandi muzajye mwirengagiza abavuga ngo turi inyangarwanda turi ibiki ntawurusha u Rwanda undi muntu kugira ngo umwe ajere ngo uyu niwe bwangu ugira utya iyo ni imvugo nyandagazi ariko nyine nicyo kibazo dufite Serge so hariho icyo kintu cyo kugenda bashaka bica abantu ababahunze bakabasanga iyo bari bakabica bakababuza bakakoresha uburyo ubwo aribwo bwose hano muri UK banditse ngo abo bandikiraga bawoninga bavugaga yuko bari bukoreshe conventional and unconventional means mumbe leta kwandika ngo leta y'u Rwanda ifite impungenge zikomeye cyane yuko leta y'u Rwanda ubuzima bwawe rubushyire mu kaga ikoresheje conventional and unconventional means muri izo mbere twataramenya yuko leta ishobora kuroga twabwumvise bwa mbere mu 2011 2012 nibwo byasakaye cyane kandi koko abantu bararogwa haba Sweden haba hehe birukana bariya abantu ibi byose biri documented ikindi bababwiye n'icyo gutera Congo no gusupportinga cyangwa guha imfashanyo M23 nubwo twe tuzi yuko M23 cyangwa M23 ari jaketi ya RDF ni RDF ariko ishyiraho mask ya M23 ariko ari RDF isi yose imaze kubimenya so ariko abangaba babaye kategoriki ndavuga mu kwezi mwaka ushize tariki 20 z'ukwezi kwa 7 2022 babaye kategorike baravuga bati bahagarike gusupportinga M23 banahagarike basubize mu Rwanda ingabo za RDF batwaye muri Congo ibi ni ibintu biri byanditswe muri Black and White Serge wanze ubikuye barwa n'ubundi mo ibyo ndimo kuvuga ndimo
bitwa ari ari ona none kubera ko ikigano kiraza kwihuta bigira ngo iyo State Department yanditse ibintu nk'ibyo iyo African Union ibigarutseho iyo East Africa ibigarutseho why Kagame ababuriye akavuga ati akavuna ibiti mu matwi akumva yuko izo statement barimo kuvuga nta gaciro zifite ndagira ngo abantu uhita wasubiza kubera ko ntaza kwibagirwa
impamvu ni iserije mu mazi iminsi mubivuga nkoresheje cyangwa nitije ijambo rya Professor Dr. Kambanda Charles Kambanda wibuke yarakubwiye ati Kagame yasigaje inyuma n'amateka aracyakora muri bya bihe bya kera aho abantu bari bakiva muri Cold War bazi yuko bagomba kwinginga bagomba gukurura bagomba kugira ariko hari na ya guilt cyangwa se ipfumwe rw'uko bavuga ngo ntabwo batabaye guhagarika genocide ibyo rero byararangiye bamaze kuvumbura ko genocide ahubwo ayikoresha ariko atayimininga ahubwo wenda ashobora kuba nawe hari ibyo yakoze muri icyo gihe cya genocide ibyo ntabwo bikivugwa nubwo arimo kubikoresha niyo muntu ukubona naho agenda bivuga haba mu Burundi haba muri Congo ntawe ubyitayeho nta nubwo binavugwa ariko nuko basanze arimo kubigira so bari bapfuna icyo ngicyo bakamwihorera we yaratekereza ngo nka bya bindi nkoresheje urugambo bamwe barimo kunyumva bari muri FPR n'abari ubu ngubu ibyo bakoresha bakoreshaga amagambo mu kinyankore bavuga ngo twakaterwe mijundengahe ngo tumaze gukubitwa imijugujugu ingahe ariko yose tuyinyuramo bafite mentalite rero Serge yo kuvuga ngo ibintu bizibagirana tuzabinyuramo baragerageza ubizanyurana tubyibagirwe niyo mpamvu ubona baguma iyo bigize cyane bikurura bakirwanaho bakabeshya bakagira ibiki ibyo rero niko batekereza ngo barabikora ariko nkivuga kuri uru rwandiko rero ibyo bintu bitatu icya kane cyari cyo kuvuga ngo leta iyo baruha y'abasena yavugaga ngo ishimira leta ya Amerika ko yasanze Rusesabagina baramufunze mu buryo butemewe wrongfully detained basaba yuko nawe agomba kora uko ashoboye akavayo Serge mu kwezi kwakurikiyeho Blinken yagiye mu Rwanda ajya South Africa ajya muri Congo ibyavugiye ari kuri stage na Biruta byose byavugaga bino bintu mvuze ubanza ubyibuka yari kuri stage mu Rwanda avuga yaravuye guhura na Kagame ari mu gutanga press conference na Biruta ibyo yavuze n'ibi mvuze yavugaga ibyo barimo gusaba u Rwanda tumaze kuvugana nabo tubabwiye kiriyare ibyo mvuze byose ntabwo byagarukiye aho ngaho State Department yarongeye irandika noneho bajya muri ibi bintu bya Congo nyine bya East Africa n'ibiki baguma bavuga turasupportinga gahunda ya East Africa turasupportinga gahunda ya Rwanda yavugaga iki yuko inventory igomba gusubira inyuma u Rwanda RDF igomba gusubira mu Rwanda baranze ibyo byabaye mu kwezi kwa cumi na kumwe mu byumweru bibiri bishize cyangwa icyumweru gishize sinibuka neza n'icyumweru n'igice gishize Addis Ababa ibyabereyo mwarabibonye byajimije bya kinamico bakoraga i Burundi ariko uwari uri hariya ni undersecretary wa Blinken yari ahari ibaruwa yasohoye wayibonye ivuga ngo bashyigikiye biriya kandi barasaba yuko u Rwanda ruvana ingabo zarwo troops z'u Rwanda muri Congo rukasizinga ntabwo no gustopping to seize gusizinga no kuvuga ngo guca burundu gufasha M23 bagakurikiza n'ibyo bemeje hariya ibyo rero byose nsubiza icyo wambazaga ngo aravuga ngo ntashobora kubikora ariko wibuke muri yabaruha abasenateri banditse baravuze bati niba bigize bitya nta mfashanyo tuzongera guha u Rwanda n'ibiki n'ibiki tugomba no gutekereza ubwo tubafatira ibyemezo hashize amezi agera mu munani cyangwa se wenda umunani ngize menshi wazari nk'amezi nk'atandatu cyangwa arindwi kuva mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize ubwo urumva bamwingingaga muri ibyo byose bamukurikira igisigaye rero ubu ngubu nuko bagomba kumufatira ibihano ariko ntabwo ari Amerika German yaramubwiye ngo nave muri Congo bose baramusaba ngo niyumvikane n'abari muri opposition akore dialogue ari ibintu twebwe ihuro twasabye European Union yarabimusabye bamusaba no gufungura rusesa bagine Ufaransa nabwo hanyuma buraza nabwo burajoininga muri UK nabo baraza barajoininga nave muri Congo nabo barimo kumusaba yuko agomba kumvikana n'abanga bya bindi byose banditse nyuma namaje kubivuga byose baramusaba Kagame aranze aranangiye none ibintu bimaze kwemerwa na European na African Union byatuye mu kanama kabanje kwicara kakabyigaho gashinzwe security ntabwo bashobora kwihanganira ibyo bintu kuko bya bindi bavugaga ngo twakaterwe mijunde
Ali
cyangwa se rumuye rumuye kurenga serum
ya urimo na breaking nyarutsa turebe niba network zaga turakumva isano no wari utangiye ku breaking
yes ya sinzi cyari kibaye anyway so bagomba kurenga serum rero uko bimeze rero muzi kubundi muri ukaba bafatiye ibihano muri Rwanda bafatiye ibihano muri Burundi hari nabo bafatiye ibihano ku isi yose iyo babwiye umuntu akanga bagufatira ibihano muri uko gufata ibihano barafatira individual da w'igihugu ya yo ni
inyawe rimera breakinga ufatamo ari ndakugaruka mu kanya urimo ra breakinga nyemerera gato wenda
muri Russia
uwo muri kibazo cyawe urimo ra breakinga
kugira ngo akanguke cyangwa
no bandane kuri mugenzi wacu Abdul Karim murumva ko amajwi yarimo kucigagurika kandi mutwandikire mumbwire niba ni ari ngiye utabyumva neza ariko ngiye ntago mwumva neza mbere yuko wenda aramugarukaho kubera ko nabonye amajwi yarimo aracikagurika epimate ndagira ngo ijambo iyi ngingo yo gufatira sanction bamwe basikare bakuru mu Rwanda ahubwo abantu bavuga bati baratinze agahinda k'abaturage k'abanyarwanda ya ati ntabwo tumwumva neza agahinda k'abaturage n'abanyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari ngo ndavuga abagenzi bacu mu karere k'ibiyaga bigari baravuga bati baratinze nubwa mbere wakumva Amerika yipronosa bakavuga ko European Union nayo igomba kubikora gufatira abasirikare bakuru mu Rwanda ibihano why byatinze pimake Kagame kuva muri 1994 yamye ashotora ibindi bihugu intambara ye muri 1996 uyu munsi iracyakomeza turaza kubyina mu kanya ndajya kwasabye mu kanya aduha ikiganiro cyangwa dufashe kubyumva impamvu ki Amerika yavuga nyuma y'imyaka 28 ko igihe kigeze kugira ngo bafatire sanction bamwe basikare b'u Rwanda bakuru bategereje igihe kingana iki kugira ngo babe babivuga ngo dufatire sanction abasikare bakuru muri Uganda bahora bafatira abasirikare bamwe na bamwe ngo sanction Kayihura niyo nakwibuka amagingo yaba ntabwo mbibuka ukumva baje kuri sanction imitungo ye bayihagaritse muri Amerika inzu bayifatiriye ntashobora gucura kuringa muri Amerika banke ibintu byose bigendana n'amafaranga ugasanga babifatiri wayi mu Rwanda bifata imyaka 28 Kagame yica abanyarwanda abakongomani abarundi abagana abatanzania akavana ubwicanyi bwe mu Rwanda muri South Africa muri Europe utwuzi twamunyuza ku isi yose turacuravuringa tujya kwica abanyarwanda cyangwa batavuga n'umutetsi ukumva Amerika yavuze ngo igihe kirageze ngo bakore sanction
ku basikare bakuru b'igihugu cy'u Rwanda epimaki
ijambo
ryanjye kuri ingingo urakoze bwana Serge ngira ngo Arab Karimu yari yatangiye kubivuga asobanura impamvu aho yari ageze bavuga ariko Kagame we abafite imunite keretse iyo byarenze wa perezida wo muri Sudani wavuyeho we bari babimufatiye byose ku buryo atashoboraga no kuza i Burayi yigeze no kujya muri South Africa bashaka kwamufatira uretse ko South Africa yihagazeho ikihagararaho nk'igihugu ikanga kumutanga nk'uko bari babiteganyije ariko ubundi abaperezida bagira iminite Kagame niyo agenderaho sino nta nk'uko wari wabivuze ntabwo bavuga abasirikare bakuru bari bufatirwe ibihano Kagame atarimo kandi ari we utanga amabwiriza ari nawe uri mu gukora biriya byose ntabwo baba baramubonye ejo bundi mu nama ya Addis Abeba bagira icyo bavuga agahaguruka akivumbura ni ukuvuga ko nta wundi musirikare wagira icyakora atari umuhaye amabwiriza buri wese arayibona ibyo rero mu bagombye gufatirwa iyo hano yagombye kuba arimo ariko kubera ko afite iminite ariko ugana serivisi uzarebe umunsi azaba atakitwa perezida bazamufata umutwe ucuramye bazamujyana acuramye amaguru ari mu kirere umutwe uri hasi kubera ko bazaba bamuciye urugo kuba rero uravuga uti hashize igihe kirekire ibi bintu batabikora badashaka kuvuga ko hari ibihano bafatira u Rwanda ibintu Kagame yarishije ikintu yarishije yakoresheje ni jenoside nk'uko wahoze ubivuga na ari nawe yabisubiyemo jenoside aho kugira ngo bibe isomo ribi abanyarwanda twakwigiraho nk'uko twese tubibona jenoside ni ikintu kiri buri muntu wese atakwishimira atakwifuza kongera kugiramo egisperiyanse atakifuriza n'undi ariko Bwana Serge wabonye uburyo ingoma ya Kigali nta kindi ikoresha uretse icyo kintu kuba rero Kagame yarabeshye yarashoboye kubeshya amahanga avuga ko yahagaritse jenoside kandi ingabo za nationi zari zihari zo zikigendera zikivaniramo akabo karenge amahanga agategereza ko jenoside irangira edayeri njye niyo bavuga ngo Kagame yarayihagaritse nyine ni nabyo aparibona kuvuga ngo yarayihagaritse ntabwo yayihagaritse jenoside yarabaye irarangira abacikacumu bahari bakijijwe n'Imana bakijijwe n'abandi bantu babahishe kuvuga abagize amahirwe bakaba bari mu gice cyo FPR yari yafashe abo ni amahirwe nibyo navugaga abakijijwe n'Imana ariko ntabwo FPR yigeze igira umutima wo kuvuga ngo igiye gukiza abatutsi barimo kwicwa ntabwo yabigize yiza kubikora ntabwo byari kugenda kurya ibyo bigaragaraho n'abantu benshi kandi n'abacikacumu barabizi ko ariko byagenze iyo FPR iza gutabara ntabwo biba byaragenze kuriya ntabwo mvuga ko hari kubura abatutsi bapfa kubera ko interahamwe zari zihari kandi zifite umugambi wo kubica ariko ntabwo zari kwica aho zishe iyo inkotanyi zitabigiramo uruhare cyangwa ngo zange no gutabara nkana ibyo rero kuba barashoboye Kagame n'agatiko ke barashoboye kuvuga ngo bahagaritse jenoside barabikanishije amahanga agira isoni arabirisha kugeza n'ubu ariko ntabwo twakwibagiza ko n'ayo mahanga yagizemo isoni yaranamukoresheje yamugize igikoresho yamugize ingorofani yamugize igitiyo abatipotipo w'abambatsa ibihugu ku buryo ibyo bakora mu karere byose babimukoresheje kandi arabikora nk'uko babishakaga ibyo rero biri mu byatumye batinda kumufatira ibihano biri mu byatumye batinda kugira ariko rero nawe yaracyokewe yabonye ko bamukoresheje gutyo yabaye nka wa muboyi nyir'urugo yubaha yajya akurira n'igitanda cya sebuja nawe yageze aho yumva ko yabaye umuzungu yumva ko ari igitangaza arabasuzugura atangira kubatuka atangira kumva ko ari nkabo yibagirwa ko ari igihugu cya 14 mu bikenyo ku isi ariko bakitwara nko muri bimwe mu bihugu bikize akumva ataburedoneri Joe Biden yagize akumbata prisoneri Obama yagiyemo na Trump nawe yagenda akayicaramo akumva ko agomba kwicara mu bikomangoma bikomeye kandi ntari hari icya gihugu kigisabiriza kigomba guhemba abaturage gisabirije kigomba bambe guhemba abakozi bacyo gisabirije kigomba guhemba abasirikare gisabirije Bwana Serge ariko bakanga bakamyesha ngo ni Singapore ya Afrika ororo Rwanda ni igihugu gikomeye amajyambere y'ubukungu burimo gutera imbere umuvuduko w'ubukungu wa 11% 12% imyaka 10 igashira ubwo bukungu butari bwa 100% kubera ko imyaka 10 yongera yahagije kujya ku 100% Bwana Serge niba ubukungu bwiyongeyeho buri mwaka bwiyongeye 10% iyo niba yakorwa n'umwana we biga mu wakabiri no mu wa gatatu ariko ubukungu bw'abanyarwanda ntabwo bari bwigera bwikuba kabiri ahubwo barushaho gusonza no gukena ahubwo uwe akarushaho kugura indege no kugura amamodoka meza we n'agatsiko bakeya cyane bamwegereye abanyarwanda barimo kwicwa n'amavunja barimo kwicwa n'inzara ariko barangiza wa mwijuto w'ikintu kugira ngo imvura ntizagwa ubungubu batagiye kubibona Bwana Serge amabanki amafaranga yabuze batangiye gufunga abantu kandi iyo si jeruza yiganiraho n'abizi by'ubukungu babigusobanuraye neza uburyo nta kashi zigihari mu mabanki abafite za credit card barimo kubikuza bagafatwa bamaze gufunga abantu barenga 240 barimo gushaka n'abandi mu gihugu ngo kubera ko nta muntu ufite uburenganzira bwo kujya kubikuza amafaranga ashaka kandi ari we wayigiriye garaje ibyo byose biri mu byatumye Kagame ndavuga ibyo byo gukangisha genocide icyo ni kimwe ariko hakaba n'ibindi ko yashoboye kugira iryo hamwe ryo kujya kwiba muri Congo akiba amafaranga menshi ayo mafaranga akayatangamo ruswa mu bisayiranda by'abazungu bafite amakampani n'abandi bafite za influence mu bihugu byabo bakagenda bafrena ibyemezo bya Kagombye gufatwa n'ubuyobozi bukuru bakagenda bashyiramo ibihato ibyemezo ntibifatwe aho Kagame yafatiwe mu cyuho muri Congo ntibamufatira ibihano aho Kagame yafatiwe mu kwica abaturage be ntibamufatira ibihano ibyo bintu byarakoze cyane Kagame hari ibintu tumugaya ariko hari n'ibindi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukumwemera hari ibintu yashoboye gucengera yaje kumenya ko n'abazungu harimo ibisangano ko bashobora kurya ruswa arayishaka nyinshi cyane akajya ayiha abari ku buyobozi Bwana Serge ntabwo naba mbeshye mvuze ko Tony Burere yabiye ruswa ye uwitwa Andrew Mico hano w'umudepite yariye ruswa ye uwitwa Sarukozi yariye ruswa ye yewe na makuro ntabwo mvuga ko wewe yari yabitangira kubera ko atari yava ku butegetsi bari ku butegetsi baritwararika ariko uzabureba namara kuva ku butegetsi kundarabigenza azajya gutanga conference de presse conference mu Rwanda Christopher Charles Muhembe 2200 ku isaha avuge ko yatanze conference nk'uko iyo ni ruswa institutionalize bashyize mu rwego rw'amategeko kugira ngo batavuga ko bari yaruswa ariko ibyo byose ni ibyo baba bakora mu bantu bahaye za marishe bahaye amasoko noneho bakaza kubitura ubwo buryo bwa ruswa y'abazungu bwana Serge ibyo rero Kagame yabimenye abayobozi bose akabanyuraho ba ruwinisheri bose badashobora gukopfura na gatoya kandi akaba n'ikindi abantu baje kuvumbura agenda abafatisha n'amajipo y'abakobwa ibimero by'abakobwa akabashyira muri hoteli akabafirima akabatega amafoto noneho baza bagira mu bihugu byabo akabereka amafoto bambaye ubusa ati nimudafata ibyemezo bijyamo mu byo nifuza ayo mafoto nzayatangaza hari abayobozi benshi bavuye muri ako gaco ku buryo badashobora kumwikura ariko kugira ngo aho bigeze bazajya bamubwira bati enough is enough ngira ngo nibyo bigiye kuba icyo navuga rero ku bantu bavuga bati byaratinze ibyo byose ni uko tuba tureyajisa kubera akababaro dufite twifuza ko natwe twagira amahoro ariko ibyo byemezo bifatwa n'abayobozi b'igihugu babifata muri entere z'igihugu ntabwo ibyo byemezo babifata muri entere ntabwo babifata mu rwego rw'amarangamutima General Dogore wavuze ati ibihugu nta shuti zigira bigira ese bigira inyungu ibyo rero umuyobozi wari wese yabwo muri Amerika yabwo mu France yabwo mu Bwongereza yagiye gufata icyemezo gito gicyo akabanza akareba kagame ari cya akitumariye mu byo tumukoresha nk'igitiyo nk'ingorofani yes ntabwo rero tumutwaye ese ibyo uko ashobora kudusebya n'ibyo ashobora kutwangiriza n'ibyo byinshi yes noneho turamufata igihano ubu rero abanyarwanda n'abandi bantu bo mu karere k'ibiyaga bigari batangire bamenye ko Kagame yatangiye kuba ikibazo ntabwo akiri igisubizo kuri aba bantu niyo mpamvu batangiye bahereye kuri abo basirikari be ng'inyendezo y'uruhara n'amasoso bwana Serge niba batangiye kuri abo ngabo bazagenda basubiza bagenda begera ku muryango we ibyamabyiza bagende babibura imitungo ye batangire kuyifata kuri itari tuzabona yabaye kazi teyiroru kugereza ubwo bazamuhambira amaboko inyuma mu mugongo bakamufata bakamujyanira he niba tutazaba twamuvanyeho vuba natwe twamwifatiye bwana Serge biriya bishobora gufata imyaka ariko ndebe uko akababaro n'inturu z'abanyarwanda n'urwamo rw'abanyarwanda n'urw'abakongomani uko ari mu kuduhamagara abo mugatsinze mututabare ntabwo twakagombye kurenza umwaka umwe tugize imbaraga ntabwo twakagombye kurenza imyaka ibiri uyu muntu tutari twamuvanaho kugira ngo tumwamurire hejuru y'abanyarwanda hejuru y'abakongomani afatiye inkota ku gakanu bwana Serge urakoze nubwo ibyo nashaka kuvuga aba bazungu babitangiye ni ukuvuga ko Kagame nta gaciro kibafitiye atangiye kubatamaza natwe twari dukwiye gufatiraho aho kugira ngo dukomere turire tuvuge ngo ntabwo barimo kubigira vuba natwe ibyo dukora ibyo tugomba gukora ntitubikore vuba kugira ngo ibiri mu nshingano zacu kugira ngo Kagame n'agatsiko ke baveho bave mu nzira bwa Leta urakoze
urakoze cyane epimake ibyo uvuga ndemeranywa nawe ariko nyine agahinda k'umuturage umaze imyaka 30 mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari avuga ati kingi mashini iratumaze abakeneye kumva nyine impamvu bitinda hari n'abarimo kwandika ahangaha muri chat room kuri komantere bati Kagame akora nabo bazungu ni siyasa badukina ni politike buri wese twemera komantere wenda muraza kugira icyo mubivugaho ariko reka tugaruka ahangaha kugira ngo twe dukomeze kuri gahunda yacu ibyo abantu bandika muri komantere turaza wenda kubireba gato turebe niba ibyo twabivugaho kugira ngo binumvikane burya inkoni ihera igihe kandi burya buri munyagitugu agira manda ye nge ndemera ko manda ya Kagame iri ku iherezo buri munyagitugu agira manda ye kubera ko Fachi Beton nta uko tunabizi ko bizafata igihe nk'iki kugira ngo yumve yuko ya konfronta Kagame akamushyira kuri Senate Nationale akamugaragaza uko ari nkeka ko buriya wenda na Fachi kugera ku butegetsi ishobora kuba ari ibintu byari byarategwa mugani w'uretse n'ukuntu byabaye deba zabaye mu bakongomani ntabwo ndi umukongomani ngo mbyinjiremo barake ni ukunda kubitubwira tubwira uko amanama yabaye ariko buriya ikintu kigira intangiriro kiganira n'iherezo abavuga rero bati Kagame akoreshwa n'abanyamerika buriya niwe arimo kumukoresha tubibonye yes ariko nshobora kuvuga ko ende ya Kagame ishobora kuba iri hafi impamvu bivuga ni ibimenyetso by'igihe wa mugani iyo uvuga uti iki ntabwo cyabagaho kitwe kiza byagenze bite munyemere gato tugaruke ku birimo kuba muri Congo twari tuzirikane abari ku rugamba n'abarimo guhunga cyane cyane abaturage bari kuri iyi mirwano barimo kubigwamo
les rebelles ont lancé tôt ce vendredi vers 6 heures locales une attaque sur les positions de l'armée dans la zone de Mushaki par les villages Mushununu dans le groupement Mufuni Matanda dans la chefferie de Baoundé confirme plusieurs sources dans la région ces sources civiles affirment que ces rebelles soutenus par le Rwanda contrôleraient déjà la route principale Sake Masisi centre au niveau de Mushaki ils poursuivent aussi ces attaques les uns en direction de Karuba les autres en direction de la colline l'usine des Malais surplombant la cité des Sakés, ce qui pour nos sources coupe la route Massissi Centre d'une part et menace par la même occasion la route Sakeminova sur la nationale numéro 2. Le porte-parole de l'armée parle d'une énième violation par les M23 du cessez-le-feu édicté par les chefs d'État de la région. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike précise que l'armée continue à répondre à ces attaques sans plus. Sur l'autre front, des bombardements ont été signalés toute la matinée ce vendredi dans la zone de Kishishe, occupée toujours par les rebelles. Les mêmes rebelles auraient occupé dans la même région depuis hier les localités d'Yekire et Kirumbu dans la profondeur du groupement Bachali Mokoto à l'ouest de Kichanga, autour de la localité de Mweso.
Ya, inamba kuru kurugamba, uko bimeze, mushaki mwagiye mubona ama video atandukanye cyangwa mubona amajwi atandukanye. Ubu intambara isigaye kuri social media, abafashwe bahita bafotora murayibona. Icyo ngo kiranga hano kuva ngo ari nacyo ngira ngo tugere tuganaho mu kanya twinjira ku mwisa yacu ya kabiri. Kagame ashaka kuavansa na RDF ye, bagafata Goma, bagafata Bukavu, ariko se bazayiguma n'ibiyabo. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hari ndakugaruka kugira ngo iminota itatu ine aho ngaho kugira ngo ya minota watakaje uyigaruke ubisobanure. Hari abambaza bati uko Kagame yakwavansa, uko yagera hariya, aho yafata hose hazabahe? Igisubizo ni oya. Ni abanyarwanda bahapfira, ni amaraso abanyarwanda ahamekera, ariko Kagame ntabwo azaguma n'ariya hantu. Hari bagenzi banjye tuganira no kuri radio y'Abanyamurenge, Kingungwa Mukiza ndakuramukije ubu ni kuri mugoroba, Shinga Justin Baraki uradukurikiye kandi washuhuje bagenzi wambwiye ngo nsuze Pimake na Ali na Zavio, nawe turakuramukije uradukurikiye. Komanda Francois turakuramukije ubu ni nawe niba udukurikiye. Hari abantu bavuga ngo Kagame ni umurwanyi, Kagame fashe navuze ngo yigize fazer de guerre, umuntu ukora intambara cyane. Ariko si kumbira ngo wafata Goma, ugafata iriya zone ze Nord Kivu, ukazayirukanwamo n'ingabo za East Africa cyangwa SADC, bakakwica bakakurasa, inyungu ni iyandi? Amaraso y'Abanyarwanda bamenekeye, iyo ukoze bira y'iyo ntambara uvuga yuko watsinze cyangwa watsinzwe? Ali, nagira ngo ngarukeho nguhe iminota itatu ine ube wasoza, kubera ko ntabwo nakwamba ijambo na ipimaki kubera ko ibyuma bitaremeze neza. Ube wasoza kugira ngo twinjire mu isaha ya kabiri dukomezanya na Zavio, kuko hari ingingo nawe ngira ngo tuganizeho. Ariko banza urangize ku byo wavugaga na cya kizaza kubajije mu minota itatu bigukundiye, twe twajya ku ngingo ya kabiri twihuta. Ijambo ni ryanyu.
Serije, urakoze cyane. Ntabwo nyirenza, ipimaki yakoze cyane kunyuzurizamo, yabisobanuye neza. Ariko icyo nshaka gushimangira Serije ni iki ngiki, kuko nk'uko bivuze abantu baraguma babibaza, ni abantu barimo kwibeshya ngo Amerika irimo kube gushukana, irimo gufatira ngo iracyafatiye Kagame cyangwa iracyamukeneye cyane. Ubwo ni ukwibeshya gukomeye cyane, kubera yuko impamvu Amerika yatinze gufatira Kagame ibihano ni impamvu yuko ikibazo cyacu cyari giteye cy'u Rwanda. Habaye genocide iba ku mugaragaro, ibihugu bya international community hariyo na UN yanga kugira icyo bikora, hanyuma muzi n'abantu urubanza babaciriye muri ICTR. Ikibazo umuntu ashobora kuvuga ngo ntabwo baciriye FPR ibihano byo yakoze, ntabwo bagize ibiki,
ntabwo kugorogoya. Unyemere gato wenda mpoze ikibazo neza, kuko numvise ukuntu utangiye gusubiza ikibazo numva kiri butere ibindi bibazo byinshi. RNC yavutse mu mwaka 2010, RNC imaze kwandura Rwanda Briefing, ivuga ibibazo bikomeye by'ingutu. Ndagira ngo kino kibazo nkibaze muri ubu buryo kugira ngo usubize kandi ntuce ku ruhande ube clear. 2010 Rwanda Briefing yavuze uko u Rwanda ruteye, impapuro 60 zatakurinze ibibazo by'Abanyarwanda, amacakubiri, ubwibone, itonesha, gukandamiza, kwiba ubutunzi, kwica. Nta kintu Rwanda Briefing itavuze. Ariko nubwo yabivuze, n'uyu munsi sosete nyarwanda ujya yibaza niba itega amatwi ibintu tuba twaravuze bihari cyangwa fondasiyo y'uro nyarwanda uko yavutse bajya babyibuka ugasanga umunarambwiye ati ariko wowe uri mu ihuriro wemera ibi n'ibi n'ibi havuga ni go genda usome Rwanda briefing genda usome raporo iyi n'iyi n'iyi reba statement yasohowe na Mutabazi ejobundi reba icyo posiyo yari yanditse ejobundi kuri iyi nyito reba abanyarwanda ntabwo bakurikira kandi koko ndanabyumva ni nayo mpamvu dushobora kumara iyi myaka buri mugoroba turi kuri iyi radiyo twisubiramo dusobanura ni ukugira ngo iyi radiyo ibe just to educate kwedika abantu kugira ngo tubashe kujya kuri the same paste ariko ntabwo dushobora kugera kuri paste imwe nka miliyoni 16 ngo twive kutubyumva kimwe wari uvuze ngo Amerika 2012 yari itarumva yuko ikibazo cyumvikana Kagame amano yakoze 2012 Amerika ntabwo yayabonye kuki itafashe sanctions z'abasirikare nk'uko irimo kutubwira munsi sanctions zafashwe ku rwego rwa ekonomi ariko ababikoraga barabihorera itandukanye izo magingo aravuga ati tugiye kujya muri sanction z'abantu ku giti cyabo kandi nanjye nyotewe nifuza kubona nshaka kumureba ni Kabarebe ni Kagame Kagame yo ntabwo yajyaho by the way kubera ya minisitiri primaire tatubwiye ni Kazura ni Dani Munyuza ni amazina ndashaka kuyareba kugira ngo ndebe niba kuko bifitinga muri standard international nagira ngo ngusubize ijambo aho ngaho kubera ko nagira ngo icyo kintu gisazire kugira ngo n'icyo gisubizo byane bagihura n'ibibazo by'abanyarwanda babyo
serije ibyo urimo kuvuga birumvikana ariko hari ibintu twirengagiza cyane cyane iyo ari ukubera kubabara ikibazo ntabwo Amerika arizajya kudukemurira ikibazo cyacu nubwo yafata izi sanctions mu gihe twebwe ubwacu tudahagurutse ngo tugire icyo dukora tukiri divided tugifite mu buce buke turyana twitana abavantara tugira ibikikana turi hanze dutandukana tudashyira hamwe tugira ibiki mushyiraho RBB mugashwana mukagira ibiki baba babikurikira baba barimo kubibona mu gihe mutagaragaza ngo mwebwe mushyize hamwe ntabwo international community iri ready kugira ngo yongere ibone ikibazo nk'ikiri muri Libya aho bose barimo gukura buri umwe akurura atwari cyangwa nk'ibibazo biri kuri Somalia
Kagame atinzwaho n'uko abanyarwanda bari divided
Absolutely ni ikintu gikuru cyane ntabwo abantu bumva ibintu ubwira n'umuntu akakubwira ati njye sinshaka politiki kandi akabaza muzaducyura ryari umuntu umwe niwe ukubwira njye ntabwo ushaka politiki ariko yakubaza ati muraducyura ryari mubigejeje hehe mubigejeje niwe wabikoreye wiki tujye tubwizanye kuri serije Kagame abarimo guhohotera abarimo kugira ibiki n'abanyarwanda ni bangahe uzi bari muri opposition ukajya kumva bageze i Kigali babubitse umutwe yabagize bakagenda bavuga ibyo barimo kuvuga ni bangahe wumva nk'abo barimo kubaza ngo mwebwe wese rije wemerera mu bya RNC kandi ibintu byanditse bya RNC biranditse ahubwo azaza umuntu avuga ati ko mwavuze ngo mumera muri ibi kuki mwakoze ibi ngiye iyo rero muri ibyo muri izo ubwo ibyo bintu byanyu murimo kuryana nk'insenene nta muntu ushaka kubumva ariko igikuru ni uko ubungubu nawe nk'uko pimaki yabisobanuye neza barimo kubona bati uyu nguyu azanye ibibazo natwe muri opposition patikirenge ndavugira ihuriro nyarwanda turimo kugenda twiorganizinga kuko buhoro imyaka cumi twize byinshi tubonye byinshi turimo turakomeza systems zacu z'uko tugomba kubikora ya smart we navugaga kuva kera ubu ngubu nibwo irimo kugenda ibyara umusaruro kuko iragenda igaragara abarimo kubigira rero bavuga ngo niyo mpamvu ubona ababa batabizi cyangwa bumva Kagame bashuka ati njye nkura abangaba nibo bakubwira bati oya urimo kubeshya murimo kubeshya abanyamerika baracyabafite baracyagize ibiki serije mushatse twapinga Kagame time yararangiye ikibazo n'abanyarwanda kuba tutarashaka kutumukureho kaba karere karamwinuba ariko karimo kuvuga what is going on ntago uriya ntago kwicara bakambwira ibyo bambwiye akava mu nama ntago byaje kubusa nuko bamaze kurambirwa abiriya nubwo agenda akicamo abaturage abamuhungiyeho b'abanyarwanda za Malawi za Zambia za yo zose wabonye ipfacye amaze kuvuga ati uyu muntu urimo kuntera tukwiriye guhaguruka tukamurwanya bamukome mashi bamaze kumukomera mashi kangahe bamukomeye Kinshasa abayobozi ba SADC bamukobeye Daka abayobozi ba Afrika ni ibintu birogaragara ikibazo ni twebwe abanyarwanda particularly tureka abanyarwanda bari mu Rwanda wenda bavuga ngo bafatwe inkota abari hanze benshi barimo kurikira iradiyo Serije Kambanda araza kukugira ibintu ati tukwiriye gushyira hamwe noneho tukagaragaza yuko twebwe ibyo tuzakora tuzatandukana na Kagame ariko tutazagera hariya tukaryana tugashikurana niyo mpamvu dufite gahunda mu ihuriro ivuga ngo Kagame agira uruhande cyangwa nawe yicare natwe tumubwire tuti gahunda ni iyi ngiyi n'abandi banyarwanda bose FDL ibiki byose ndabizi hari bazo kuvuga ngo mushyigikire n'abanyarwanda hagwa wavuga wasimuri ikibazo utabashyizemo azowezi bazahaguma so ugomba kubazana mwese mukicara mukavugana mukemera icyo bita dialogue kandi ndababwiza ukuri ibyanze bikunze niza kemura ikibazo ikakemura burundu so ibi bintu nakubwiye mu byo nasomye nakubwiye nta Amerika irimo kuvuga Kagame niyicare avugane na opposition barabimusabye directly Blinken yaragiye arabimusaba barimo kumubwira buri gihe abandi bose barimo kumubwira kugira ngo ikibazo gikemuke kora ibi ntuze bimusabye mu 2012 kikwete igihe mu 2013 nako abimusabira na none muri African Union ya Addis Ababa munamo bari bagize iruhande waravuga ati naracecetse ndarinda ngo nzamukore we ntabwo yasohotse ariko ngo yaracecetse gusa ubu ngubu none yasohotse mu nama nawe abantu ntibakabe so mu cyongereza babyita kuba hopeless kumva ngo ntabwo mushobora bino bintu Serije
abantu rero harakomeye 2013 10 years later
nta kibazo struggle Serije struggle ntabwo igira time frame ikibazo ni ukuba koze muri wo niyo uwo murimo guhangana nawe aracyari ikibazo yes aracyari ikibazo kandi Kagame ntashobora guhinduka byanze bikuze ntashobora guhinduka none rero haje mu izindi dynamics zuko noneho Kongo yamuhishiraga igakorana nawe ziriya mbunda Kongo irimo gukoresha zimwe mu zo barimo gukoresha Serije Kabila ziguze kera ariko bakaguma atazactivating kuko Kongo yari yarinjiriwe barimo kwiyoganiza nk'uko opposition twinjirwa na Kagame niko na biriya bihugu byo muri region nabyo Kagame yagendaga byinjirira barimo kugenda bose bagaragara birabakuri iki kuko turimo kugenda dusobanura turimo kugenda tubigaragaza mutumiranye rero twari kuba turi benshi tugaragaza that fact iyo twari kuba turi benshi nk'ubu ngubu tukavuga tuti tugiye kuri State Department abanyarwanda bagera mu gihumbi barigaragambije cyane someone will listen mugatanga ntuza petition yanyu ariko hamagaza muri bano bose barimo kuvuga ibingibi hamagaza uti nihaza abantu bigaragambye they won't come abantu bakwiriye guhaguruka bagaharanira igihugu cyabo nta freedom is on a silver plate freedom yose abantu barayivunikira ubu aba Ukraine iyo baryama bagasinzira it would have been a run over ariko baritanze umugore umwana buri muntu wese b'ubwoko bwose baritanze bagira ibyo bagira bamaze umwaka baraneye super power iri ku muryango wabo natwe abanyarwanda duhagurutse ntabwo Kagame yatunanira so tuve muri ibintu byo kuvuga ngo abanyamerika barimo gushukana ntabyo barimo gushukana have we done our part hanyuma ngo tujye kubagira ariko ubu baraje barabivuga n'abanyarwanda bangahe baza kumugaragaro bakavuga ngo ibingibi ntabwo ari byo ariko barabona kugira directly bakajya stage mu Rwanda nakubwiye Andrew Blinken yagiye kuri stage mu Rwanda aravuga ati ibingibi ntabwo ari byo tugomba kugira ibingibi ariko twebwe we don't ariko turenze ngo abarimo gushukana yes barimo gushukana what have you done wowe kugira ngo wowe ntugushukane so Serije magambo make subira kuri point noneho kugira ngo usubize abo bantu bo barimo kubikora nibyo bishobora kuba bitinze nakubwiye Kagame yavuga ngo ibigize ariko wibuke bo bari bafite ikibazo cyabo cyo gukomeza icyo witwa bya bindi witaga Africa Command Kagame abafasha gukora za peacekeeping. Ubu ngubu barimo bagomba gushaka uburyo bamuvanaho buhoro buhoro bagashyira abandi bagategura abandi bajya kuzuza iyo myanya. And they are doing it. Ntabwo babikubwira ariko they are doing it. Ariko n'ikindi natwe turimo gukora diplomacy mu buryo noneho buri effective kurusha uko twayikoraga mbere. Na nk'ikimenyimenyi serije. Uracyumva muri UK bavuga ibintu bya Rwanda immigrants kubatwara mu Rwanda, Rwanda deal ya immigrants. Kuki se byahagaze? Koti ntiyabemereye. Kuki nta uragenda? Nakubwira yuko ibyo bintu birimo kugenda barimo gusanga ngo ntabwo ari byo, kuko ntabwo ari byo, bari bose bavumbuye ko u Rwanda ari rubi, bavumbuye ko Kagame yabashukaga ari mubi. Denmark yari bihagaritse na hano baraza kubihagarika, hasigaye kubidikarenga gusa. Navuga muri UK. So iyo mugize ibyo mukora ntimwiteho ngo bitwaye umwanya ungana nitwe bigize iki, mukaconcentratinga mu gukora action, byanze bikunze results ziraza, as long as they are right actions. Bishobora gutinda ariko uko bitinda niko mugenda mugira uko mubona na challenges muzi addressing. That's what we are doing. Ariko impamvu tuza kuri iyi radio ni ukugira ngo dukangurire abanyarwanda babyitabire bareke kwihisha inyuma. Ntabwo bizikora, bikeneye amaboko. Kagame afite leta ategeka abana b'abasirikare agategeka abarikore, ariko nk'ubu ngubu uze kureba mu mishyikirano undebere abanyarwanda bagiyeyo, abenshi muri bo bene wabo barishwe, abanyirarume barafunze, basi wabo barafunze, abandi bagize batye n'ibiki. That's the nature. Niyo challenge dufite. Ntabwo Kagame ari ikibazo. Ikibazo ni twebwe abanyarwanda. Tugomba guhaguruka tugashyira hamwe. Iyo mutewe mushyira hamwe, muratabarana mufatana urunana. Are we doing it? Ni bake barimo kubikora. Dukeneye benshi rero. Dukeneye benshi, then mubone ko biri butunanire. Serije ndakoresha uyu mwanya mpamagara abadukurikiye, abazumva kino kiganiro, buri muntu nagire itafari ashyiraho, ashyira itafari ashyiraho mu buryo ubwo aribwo bwose, yaba atanga inkunga y'amafaranga, yaba atanga inkunga y'ibiganiro, yaba agira ibiki. Niyo mpamvu ubona neza nkashimira abatanze ibiganiro, haba kuri radita ukaba no ku bindi, dusobanure kino kibazo. Ariko none n'abakora diplomasi bayikore. Buruwe nawe umusobanure ikibazo cy'u Rwanda, buruwe nawe ugira iki, ariko urebe ngo you are doing something, you are moving forward. Bya bindi bya Martin Luther, iyo udashobora kwirukanka natwe twirukanka cyangwa tujya hanze hano, ariko nibura walking cyangwa iyo udashobora no walking, just move, keep moving towards gushyira struggle imbere. That's the bottom line. Naho ubundi abanyamerika bo na European Union na of course na UK yabigiyemo kubyo nabonye, baraza kumufatira ibihano, barabafatira ibihano. Iyo serije rero no kuki ibihano banza gutangira kuri bakeya, ariko ubwo igihugu kiba gitangiye garagaza iba ofisa wawe bamufatiye igihano. Ntabwo bayoboye yuko arimo gusavinga inyungu z'igihugu, kuko wowe wakabaye mu disciplining. Ni message baba kohereza wowe bati uyu yibuye umuntu tumufatiye sanction, then it is you. Next ni igihugu. Ariko wibuka igihugu already bagikatiye amafaranga, niyo mpamvu mu Rwanda hari ubukene. Nta muntu urede gutanga amafaranga arimo kubwira ngo va muri Congo, urimo kumusuzugura. Niyo mpamvu ingaruka iza ku Banyarwanda. Nibyo urimo kubona, barimo gufata abamatagisi, barimo kubongera imishahara, barimo kubongera imihoro, muraza kumva bongeye abantu bananirwe gutanga za imishahara yabo no kuva no school fees. Serije ntuza kugira ikiganiro minsi za cyerekeye gahunda ya FPR yo gukora amatora, gushyiraho kwimika, sinzi n'impamvu bakora amatora kwimika, amini kugomezaho iriya life president wabo witwa dictator Kagame. Barimo gushaka ukuntu bavana amafaranga mu bantu, ariko byabayobeye kuko bo nta mafaranga bafite. Timu bashyizeho ngo yige babacangaye, byagenda bite? Bagiye mu bantu barabwira ngo nta nubwo dufite natwe tujya natwe, murimo mureshaka ngo bigende bite? Ariko these are facts. None natwe rero n'abadukurikiye bose, n'abumva kino kiganiro, n'abatacyumva babegere bababwire, tugomba gushyira hamwe tukikiza umwanzi. Murakoze cyane Serije.
Komandari, twakomeza ntabwo twajya kuzindi ngingo, kandi dusigaranye isaha imwe kugira ngo dusoze. Munyemere rero tujye kwa Comrade Xavier. Ndizera ko witeguye kugira ngo tuguhe ijambo kuri iyi ngingo tujye gukurikizaho, kubera twabisasiye tugaragaje ko ibi ni ibintu ubutegetsi bw'igihugu budashaka gukemura. kandi urebye ibintu bya divisé pour régner n'ibyo barimo kwandikana muri chatroom cyane bidarwo byo kagama koresha ariko mbere ko tunagaruka ngaha si audio nako ndi wikire mwara yumbise ejo bundi kabari bere ivugiye ati intambara mubona muri Congo ya M23 ni intambara ifitanye isano n'intambara ya liberation yabaye hano mu Rwanda muri 90 aho niho ngira ngo duhere ntabwo ndiri gukine kubera ko mwara yumvise kere kumbwiye ko mutayumvise nibwo nayigarura ariko ndiza ko benshi kuri aditabuka twarayikinnye mwara yumvise iyo uvuze ngo ubu ndavuga sumbirigi kabarebe ubwo yabwiraga abanyeshuri ati intambara ya 23 ifitanye isano na liberation yabaye angaha nayikinnye ndi kumwe n'abari abanyamurenge kingungwa mukiza ndakuramukije shinga na juste kandi abantu barabashimira cyane mwagize dizira ko mutima gitatu tuzongera guhura namwe hari n'abandi bashaka kuvuga ngo ati twajoyinga dute kiriya kiganiro ubwo ndavuga bamwe mu banyamurenge nzabahuza na bagenzi banyu tube twahurira hamwe mu kiganiro ariko ndizira ko audio nayikinnye mwayimbiye oya amso ntabwo nayikinnye nayikinnye ahubwo the next day ndi kumwe na Valentin Akayezu Maître Valentin Akayezu twagiranye kuri iriya ngingo ndende mwashimye nibwo nakinnye audio bari abagabo ntabwo nakinnye audio ubwo nababwira iyo numvisemo noneho ndagira ngo turebe ngaha hari abanyarwanda bavuga ngo Kagame yazanye stability Kagame yazanye nge ntabwo nyibona bavuga ngo Kagame aba batava ku butegetsi ni ukubera stability nanone ukavuga uti mu gihe bahinduye gutegeko nshinga bubake ku cyitwa stability bavuga ngo hari threat z'abashaka gutera u Rwanda cyangwa bahunga imitego y'u Rwanda bavuga yuko Kagame ajya kuzana stability nanone tubihuze n'izi ntambara abana b'abanyarwanda bagwamo abana b'abanyarwanda bakora urugamba muri Congo urugamba rutari officiel urugamba ushaka kumva ko umwana wawe ku rugamba ruri cause rwumvikana ku buryo anazirikanwa ariko intambara abanyarwanda bagwaho zitazwi zitemewe ibyo ni ibintu bimeze nko kuba uri umurozi wica abaturanyi uroga abana b'abaturanyi buri munsi epimake na Xavier baraza kubwira mu kinyarwanda ukuntu babivuga neza kuva muri 1994 mu 1998 nta ntambara u Rwanda rurajyamo rwa ngo twagiye mu ntambara ku mugaragaro intambara bagiyemo ku mugaragaro ni 1996 1998 iri ya bakitona na RCD Goma sinzi bayemera ko twahera aho ngaho tukaza kunyuma ko ndimo ndakora point de référence yaho nakwibuka ariko namwe mwanyungana mukanyibutsa niba byumvikana kuva icyo gihe kugeza uyu munsi abambari ba FPR bavuga ngo impamvu Kagame atava ku butegetsi ni ukubera stability security turacyamwifuza none uko aribaza uti ariko se niba uvuga ngo urashaka stability abantu byara bagwa ku urugamba rutari defini rutazwi rudafite inyito batajya mu ntwari z'igihugu ngo bamenyekane urwo rugamba waba ushyira n'ururushye hano nagira ngo dukangure za ntore ziri ahangaha nasubiye mu ma archive numva umumotsi mukuru w'i Kigali ambasaderi Joseph Karemera mu byo yavuze muri raporo y'aho mukuru yahawe yaravuze ngo impamvu twizuza Kagame ni ukubera ko FDLR iracyahari turifuza stability na security ni muri 2015 manda ya Kagame irarangiye imyaka 7 umwaka utaha bazajya mu matora 2024 stability basabaga Kagame ko yazana ni iyihe usibye intambara zo zaca hano hantu harakomeye bitewe n'abantu batwandikira niyo mpamvu nasabye Xavier ko bino bintu yaza kubivuga kugira ngo twumve abantu bari mu Rwanda batwandikira bati batubeshe igipindi ko insekiriti gihari Kagame ntushobora kuyikemura dufite ubwoba ko avuyeho tubicwa na FDL ariko imyaka 7 ikaba ishize noneho ukabona ko izi ntambara zije muri kano kanya kandi twabwiye intambara za M23 na RDF muri Congo tuvuga kishishe hari ejo umuntu bako bagenda gutera kwica abatutsi arabwaga ko FDL yabishe n'uyu munsi waje gukora akantu mu Rwanda kugira ngo ni FDL yateye ibi bintu sibyo yavuze ejo unabwira abana b'ibutare ubihuje n'amagambo ya ambasaderi Joseph Karemera yavuze muri 2015 tukaba tumaze imyaka itandatu afe pa itandatu irarenga ahubwo turavuga manda ya Kagame 2014 kugira 2024 imyaka 7 igiye kurangira 7 gusa kugera 2 hafi 9 ibi bintu byo kubesha abantu ko hari abantu sha kwica abandi bantu birarambiranye hago bitwubaka nk'abanyarwanda ese kubera iki twakubwira kuri politike bavuga ngo hari ushaka kwica akubeshe ko zaguhituze ntari guhi Zavyo, reka mbele kwa rero nguha inje ukaivuga ho, tuwaze twibukiranye aya magambo y'umugabo yavuze, kuko yavuze ibintu byinshi cyane, yaravuze ngo, nagiye mbyandika ngaha, ngo Kagame yakuye abanyarwanda ndetse abaha ituze, impamvu abanyarwanda bamwifuza, yakuye abanyarwanda mu bikomeye, yahagaritse jenoside, yunga abanyarwanda, bari baracitsemo ibice kugera kuri jenoside ya 1994. Ubu abanyarwanda barakundana bariyunze iterambere rirabageraho bose twari twaratakaje izina ku isi hose none dufite icyubahiro cyo kwitwa abanyarwanda abanyarwanda bamukundira aho yabakuye aho abatwara ndetse naho abagejeje ibi nagiye numva muri audio Amasaha Joseph Karemera avuga ko u Rwanda rwari runini rucikamo ibice kubera politike ya divide and rule ajya mu by'abakoloni uko bakatse u Rwanda bagatanga biriya bice bamaze bavuga ko ari ibyabo bya Nord Kivu na hariya muri Uganda akabigarukaho Joseph Karemera yavuze ko ibice by'u Rwanda rwatakaje icyo gihe abanyarwanda bakiyatuye aribyo byari bavuga ngo ni FDR hatuye muri Congo n'andi hose n'amagambo nagiye wenda nibukiranya ku byo yavuze icyo gihe ariko ndagira ngo wenda munyemereye twibukiranye ibyo yavuze muri audio mbere y'uko maza vi ijambo murebe noneho ibyo kabare yavuze muri iyi minsi 2023 na Joseph Karemera yavuze 2015 mu gushaka itegeko nshinga aho bihurira kugira ngo twibaze niba kuko tuzaguma mu ntambara z'urudaca z'igihe kirekire niba ko zinambara zararangira nicyo kibizatuma tumenya aho twerekeza
abasenateri Dr. Joseph Karemera Tito Rutaremara na Antoine Mugesera uko ari batatu nibo bakada bakomeye b'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi umukuru waryo ari nawe mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yahaye umukoro mu 2013 wo kwiga ku hazaza h'u Rwanda nyuma ya 2017 batatu barangajwe imbere na senateri Dr. Joseph Karemera wanasobanuye ibiyikubiyemo yavuze ko mu bitekerezo n'ubushakashatsi bakusanyije basanze FDLR umutwe utavuga rumwe na leta y'u Rwanda ku buryo ngo umuntu ota ku wundi wahungabanya umutekano ndetse n'umuryango nyarwanda ukijegaje gukeneye umuntu ukomeye Perezida Kagame ni zimwe mu mpamvu ziri ku isonga Dr. Karemera umukada wa RPF yabwiye ishyaka rye ko basanze ko Perezida Kagame yaguma gutegeka
yunga abanyarwanda bari barashiwemo ibice kugeza ubwo ndetse abaho jenoside ya 1994 y'abatutsi yakorewe abatutsi ariko ubu ngubu aho u Rwanda rugeze n'aho abanyarwanda bageze barakundanye bariyunze iterambere rirashimishije twari twaratakaje izina ryacu nk'abanyarwanda ubu none dufite icyubahiro ku isi hose niko nabivuga utakubaha wenda afite abafite impamvu ze ariko bamukundira aho yabakuye aho abagejeje n'aho babona batwara kandi bakumva nta mpamvu batakongera kuyobora
abenshi bagira bati naruhuke natange rugari abandi bayobora u Rwanda
ntawe yatekeye ko bishye iyo ni icya mbere kandi nubwo arushye ni umunyamuryango wa FPR kandi twebwe muri FPR iyo ni umukadiri wa FPR FPR ikavuga ngo ko gushinze akazi runaka ubundi ubusanzwe biragoye gukanga birashoboka ariko burya iyo umuntu azi ubwenge ntabwo ugomba kujya gushakisha ibisubizo igisubizo gihari kuko na cyane cyane igisubizo utari wagira test urebe gikora cyangwa kidakora ubuse wakubwira ujya gushakisha undi muntu akuyobore uwakuyoboraga yakuyoboye neza ukuye mu menyo ya rwamba akaba akugejeje ku gaciro k'abanyarwanda bafite nk'uko bagafite ubu no ku bukungu n'ubundi bwisanzure bafite wewe wajya kujya gushakisha no gushakisha nyine ushobora gushakisha ntubone cyangwa wabona ntubone ibyo washakaga ariko wakwitesha ibyo ufite kuko ugomba kubishakisha
mwe mufite impungenge aramutse cyabamaje
utabugira abari umusozi utabugira rero umusozi kuko aho yakwiye igihugu ari cyararanzwe n'amacakubiri ataraturutse mu Rwanda n'ibikuri ntabwo yaturutse mu Rwanda cyangwa mu Banyarwanda yaturutse hanze mu banyamahanga mu rwa divide and rule gusingira igihugu cyacu igihugu cyacu kirasenyuka gicika amaboko gicika amaguru gicika umutwe u Rwanda kera rwari rugari none ngira ngo nawe urabizi ko rungana n'ibice byavuyeho ntekereza ko uzi ko n'impamvu byavuyeho ibyo rero ni nabyo abenshi twemera yuko hari n'ibintu bimwe na bimwe tutajya tuvuga bya bindi by'utayitodo stories zitavugwa byagenze bite igituma waza gucagagura igihugu kuriya ukaza guca abantu mu bice ukabigisha kwangana kugeza igihe bicanye none iyo mugize imana mukabona umuntu akaza akabunga mukaba igihugu kagira agaciro nk'icyo u Rwanda rufite ubungubu
hari abasanga ko bwaba ari uburyo buziguye cyangwa butaziguye kuri bamwe bwo koreka u Rwanda mu bindi bibazo bitazi uko byagenda
ni nabyo abenshi twemera yuko hari n'ibintu bimwe na bimwe tutajya tuvuga bya bindi by'utayitodo stories zitavugwa byagenze bite igituma waza gucagagura igihugu kuriya ukaza guca abantu mu bice ukabigisha kwangana kugeza igihe bicanye none iyo mugize imana mukabona umuntu akaza akabunga mukaba igihugu kagira agaciro nk'icyo u Rwanda rufite ubungubu
ngari nk'uko rero mbahaye agace gato kubera ko ntabwo nakomeza audio ni cyane ni kirekire ariko icy'ingenzi muracyumva Joseph Sebarenzi Sava Joseph Karemera aheragaho 2015 avuga ati ni Kagame dufite ubwoba aramutse adakomeje kutuyobora u Rwanda rwari runini baruciyemo ibice dore twatakaje u Rwanda amacakubiri none wareba nibyo Kabarebe avuga ati biriya bice byose mubona byari ibyacu ariko twavuga ko ibintu bivugwa by mistake cyangwa ni ibintu biteguye umutekano bivuga na stabilite Kagame atarataha u Rwanda kwa 2015 ejo bundi bazavuga amatora bati ari yaravuga ati ntabwo afite amafaranga kujya amatora bazavuga bati niwe ukeneye kugira ngo akomeze atuyobore nabwo azababwira ati stability security n'ibindi Xavier ndagira ngo ijambo kuri iyi ngingo niba unyumva ijambo ni ryanyu ingingo ni ndende tuzayikoramo n'andi masere y'ibiganiro ibi bintu ngiye mvuga ko byabiteguye kubwira ko abasaza bivuga by hazard ntabwo mbyemera ahubwo ni ibintu biteguye kugira ngo bagumisha abanyarwanda mu cyo bita kugumisha umuntu muri mode y'intambara na stabilite ukuntu uyu mugabo Joseph Karemera bivuga yavuze ko Kagame yatabaye u Rwanda abanyarwanda bari baracitse ibice abakoloni babyinjiyemo bakabacayura bakabacamo ibice bakatakaza n'ubutaka bwabo aho noho nibaza ni icyo kintu cy'ubutaka tubona mu Rwanda bavuga bati ziriya teritwari zari zacu bivugwa na Kabarebe bivugwa n'abadepite uyu mugabo yavuze 2015 n'ubu bikiri mu by'inteko irimo y'u Rwanda yiga ntabwo namwira ko bije uyu munsi kandi arashinzwe kwereka ko byavuzwe mu myaka yashize bishobora kuba ari gahunda y'igihe kirekire ijambo rya Xavier
urakoze cyane Bwana Serge icyo nakubwira kuri abo basaza cyane cyane mpereye kuri Honorable Joseph Karemera n'abandi ntari buvuge amazina ariko wenda we kubera ko wamushyize mu ntoza muri spotlight reka tubariwe tuvugaho abo bose bari under hostage ya kaga ni ukuvuga ngo hari abasaza bari hariya mu Rwanda mu by'ukuri nta kindi bafite bakora uretse guhebera urwaje wenda mvuze mu kinyarwanda cyumvikana ubajije Karemera ubwe ibyo avuga none aha ibyo ngibyo yavuze cyangwa se n'ubu ngubu ibyo yemera yakubwira ko ruriya Rwanda atari rwo Rwanda mu byukuri yaharaniye nawe ubwe n'abandi kimwe nawe ufashe abasaza wenda reka mvugeho bamwe hari bamwe batashye batakiri muri ubu buzima navuga nka Jacques Guhozagara noneho wenda n'abandi bakiriho twavuga nka Patrick Mazimpaka abo ndavuga abasinia abo batitobo na Karemera yamaze kuvuga hari n'abandi benshi cyane sinabarunda ngo mbarange abo bose FPR nyayo bari bafite icyizere ko igihugu buri munyarwanda wese azibonamo akibonamo ko mu by'ukuri ari igihugu yaharaniye ntabwo ari iyo FPR ya none ahangaha iyo barashyira igihugu abo bose babo basaza bitwa ngo nibo basinia abo navuga ngo ni founding fathers ba biriya sisteme cyangwa se ba sisteme y'icyo gihe ntabwo mu by'ukuri ari iriya FPR cyangwa se u Rwanda rwa none ahangaha rero ibyo avuga byose ubu ngubu Karemera muri iriya audio yavugaga ntabwo wambwira ko Karemera ariwe muntu wakwemera ko u Rwanda rwayoborwa uburyo kaga ruyobora mu bungu none ahangaha aho ibyo avuga by umudendezo kwishyira ukizana ntabwo wakwishyira ukizana mu Rwanda ari umuhigo abantu bose basigaye bariho bahiga abandi babahigisha
Mazimpaka Patrick ngo yarapfuye nabanyibukije
to ya reka dukomeze ntabwo ari u Rwanda rwa none ahangaha cyangwa se Karemera yaba yemera rw'abanyarwanda basigaye ari abana be ntabwo abize nawe ubwo ari hariya n'umugore we ntabwo amwizera ambabare ndamuvuze kubera ko ndabizi ko yumvise ibyo mvuga none ahangaha akaba yavugisha ukuri ko ntabwo ashobora kuvugisha ukuri ubu ngubu u Rwanda ni u Rwanda rurimo ntuza killing machine iyo se killing machine niyo Karemera mu by'ukuri yaharaniye ubwo se ntuza iriya ntuza ikipe ya Dan Munyuza yo kugenda bafite utuzi bita ngo n'utuzi twa Munyuza bagenda bazerera ku isi yose no mu Rwanda uretse no ku isi yose mu Rwanda harimo iyo deployment y'utuzi urwo ni rwo Rwanda yaharaniye ubwo se wambwira ko u Rwanda yaharaniye ari urw'urubyiruko rwicwa ruzira ubusa duhere kuri ba bahati ba Kizito nawe buhe azi yabonye yavuga ko abo bose n'abandi bafungiye ubusa bariya azi neza bakoze akazi gakomeye nka ba General Rusagara bantuza ba Tom mu by'abagamba abafungiye ubusa nawe azi nk'ubu bivugira nka bariya ba Idamange bariya ba Karasira uriya profese yewe singiye kubavuga ni benshi cyane yavuga ko ari rwo Rwanda yaharaniye ubwo se wambwira ko ari rwo Rwanda yaba yaharaniye u Rwanda rutagira amahame ya demokarasi rigenderaho ubwo se wambwira ko ashaka kuvuga ko u Rwanda uri Karemera ni umudiplomati icyo ni icyambe isi yose arayigera arayizi abona azi demokarasi icyo ari cyo azi ibihugu bigendera kuri demokarasi uburyo bibayeho yavuga ko u Rwanda ariko rumeze ariho ruhagaze rugendera kuri demokarasi nk'ibyo bihugu azi nawe ubwo rero ntagiye kuvuga byinshi kuri we Bwana Serge nakubwira ko nawe ari muri ba bandi ba mpemuke ndamuke kubera ko ari under hostage nawe ubwe n'abandi benshi ngiye kuvuga keretse nanditse igitabo nka cyuzuza bose bari under hostage hari akantu kamwe kandi navuga narajya ku yindi point nanone abo basaza Bwana Serge hari icyo bita depression u Rwanda ririmo abantu bari depressed kandi bari abagabo bishoboye bameze neza mu buryo bwa economic stability mu buryo bwabo bataraza mu Rwanda hari iki abo nabo ngiye kubavuga navuga imbaga yabo ariko bose bimvestinze muri ruriya Rwanda kaga ya hostages ba investinga mibyo bari bafite byose hawasize inyuma ikintu nakimwe bose babinyinjizamo hariya amafaranga na buri kimwe cyose baje bafite inyota yo kuba ku Rwanda kubera ku Rwanda bari ni cyo nakwita bari mu byukuri bafite emotion y'igihugu bari basonze imyaka n'imyaka bose rero warufite ikintu cyose yari afite cyose hana kimwe yasize inyuma harabona agiye kuvuga amazina kubera ko bashobora no kubaca umutwe bagira ngo niwe ndabavugira kubera ko mbazi no ariko abo bose barimo hariya now the point is abo bose biinvestinze muri kiriya gihugu bakakizamo nta kintu basize inyuma none ahangaha kaga bari under host kandi badashobora gusubira n'inyuma ngo bongere batangire ubuzima bushyashya ubwana serivisi ntabwo waba ugeze mu myaka 60-70 wari warabayeho uri umugabo ufite amafaranga warangiza ngo urasubira inyuma abantu bakubone bakuza uko wari umeze icyo gihe unguje gutangira bushyashya hatangira aba bana b'imyaka 20-25 bajya gushaka uburyo bakwibaka birumvikana ariko abo ngabo bari bafite amafaranga ntabwo yasubira inyuma icyo bakora bose ni bakubw'imana nkanoza ese Karemera yavuga iki azi ibyabaye kuri mugenzi we kubw'imana Karugarama urumva hari icyo yavuga agize amagambo avuga atandukanye nayo shebuza akeneye kumva nawe yacaho ashobora gucaho ku neza wenda bakamureka akiberaho cyangwa se agacaho bamukishije mu gikari nawe tuzi tukamurya akagenda niyo mpamvu rero ibyo avuga agomba kubivuga kugira ngo avuge aririmba indirimbo shebuja yumva urabyumva neza reka nkwereke Karemera arabizi ko arize ndamwubaha mu by'ukuri abanyumva batumva ko mwubahutse no ndamwubaha hari abasaza bose mvuga ndabubaha by the way ndabubaha kandi doza patriots n'abapatriote bakundaga kiriya gihugu navuga ko n'ubu ngubu ku mutima wabo baragikunda ariko ubwo kiyobowemo ntabwo babyemera ariko bavuga ibyo bavuga kubera ko bakeneye kuramuka utavuga ibyo avuga nka biriya bya Karemera ibyo ikibazo yahora na cyarakize so abo ngabo rwose I feel sorry kuri bo ndabivuga kubera ko ngomba kubivuga giye fite kuvugira ndabivuga so ikibazo cyo kuzana iyo mipaka yavugaga Karemera arabizi ko imipaka udashobora kuyidraftinga none ahangaha ngo uzane uburyo bwawe ugiye kongera kuyikata cyangwa se kugira icyo wahinduraho ariko arabona ko umusazi shebuja kaga n'ibisazi afite mu mutwe nta kindi we akiri imbere n'intambara kandi intambara adashobora kujya spyinga agomba kuzishakira uburyo impamvu zabaho
urabona aho ngaho utarakomeza kuba Karemera Joseph yabivuze ko biri mu banyamuryango ba FPR akabivuga mu mwaka 2015 tukabona mu mwaka 2023 biragarutse mu nteko bati buriya butaka ni ubwacu tukaba tubona komisiyo igomba kubyiga irimo irabigarukaho tukabona basumbira igihe barabigarukaho bati buriya butaka aho M23 irimo gufata ni ahacu ntabwo wabona ko ari ibintu biba byarategwa by'igihe kirekire ahubwo bihabwa time kugira ngo bishyirwe mu bikorwa ndakubaza nk'umuntu uzi FPR kundusha sinzi igisubizo uri bumbe ariko navuga yuko ibintu bitashobora kuza par hazard ntabwo byaza by mistake kuba byaravuzwe kuvuga ngo Kagame ntashobora kuva ku butegetsi mu mwaka wa 2025 kubera stability w'itegeko nshinga umutekano FDL irahari ntabwo twatuma ntitwatekana yanavuze ngo ku muntu utagira impungenge Kagame ave ku butegetsi yaba ari umusazi stability Kagame yari yazaniye abanyarwanda muri iyi myanda y'imyaka 7 asigaje mezi by the way kubera ko amatora n'umwaka utaha ashigaje umwaka iyo stability yaba ari iyihe ahubwo ibi bintu urabona atari agenda y'igihe kirekire ya Kabarebe na Kagame n'aba bakora nawe izamara igihe kirekire izavyo
impamvu ari giye kirekire yes ibyo uvuga ntubeshye ariko impamvu ari giye kirekire
kandi nawe yavuze ko
nuko
yavuze ko kabare yavuze ko bizamara imyaka 2030 yabibwiye abanyeshuri ejo munda
ne impamvu ari by'igihe kirekire nkuko bivuze bijyana na shebuja wabo udashaka kumva ko hari undi muntu ushobora kuyobora kirya gihugu so iyo project cyangwa se ibyo bavuga byose babyemera batabyemera nkuko navugaga bagomba kubivuga kubera ko shebuja icyashize imbere nuko adashaka kurekura ubutegetsi nabo bakerekana kugira ngo bamuhe bavuge amagambo cyangwa se baririmba indirimbo akeneye kumva ari ukuririmba indirimbo yerekana ibintu yakoze n'impungenge bafite impamvu avuyeho bahura n'ibibazo kugira ngo icyo gihe kirekire n'ubundi ashaka bazi nibyo nari nkomojeho niba wibuka Karugarama icyo yazize kuba innocent avuga we ibyo yavuze nuko yabibonaga kandi abivuga ahubwo asingiza shebuja ariko ntabwo yari azi igitabo shebuja afite inyuma nawe icyo yashukishaga ajya kumanuza kuma interview n'amateleviziyo za BBC n'ibindi avuga rwose nk'umuntu unaniwe udakeneye ubutegetsi Karugarama innocentre avuga nawe asa naho rwose asa naho amusapotinga mu buryo bwo gushyira hejuru umuyobozi rwose w'intangarugero ariko nicyo yazize now rero ibi byose bya Joseph avuga arabivuga kubera ko nta kundi yabigira arabivugira ko azi neza ko icyo shebuja asize imbere ni intambara arabivuga ko azi neza ko shebuja asize imbere kutakuva ku butegetsi yakomeza iyo mipaka arabivuga ko ibi byose arabikora afite ibintu bibiri afite amatora afite na M23 fair M23 ntabwo abishoboye yashyizeho ibinyoma byose byarananiranye yashyizeho jenoside irimo kuberayo ntiyafata izo jenoside yakongeje mu Burundi n'ahandi Bugande hose byaramupfanye imipaka yafunze byose byaragiye bigira none ari muri Congo ararwana afite amatora now biriya byose nubwo bivuze by'itekinikali hari ngo inteko ngo irimo iriga ku kibazo cy'iyo mipaka ese bwana Serge atari ibisazi biri muri kariya gatsiko ariko agatsiko nanone ndavuga umuntu umwe n'abandi bake cyane baba bariho bamwe bamuri iruhande kubera ko bamurira ariko kaga rero we nta n'uwagira kubera ko uwagize igihe gito iyo igihe kigeze yamaze kugukoresha ibyo gukoresha agira atya ni nka wa munyamurenge buriya kingungu yabivuze neza ngo nigisheke ngo hekenya ngo ukavanamo uburyohe ugacira byose ni uko abagira nta gatsiko mbona kaga niwe ufite ibye akora na timing yabyo wowe ndashaka kugira ngo umbwire wowe bwana Serge ese niba ushaka ibyo iyo mipaka bakase nabi n'ibipande byasigaye mu bindi bihugu urashaka gufata iriya nyisoro yomeke u Rwanda uyivane ku Bugande bikunde urashaka gufata Karagwe hakurya uyivane kuri Tanzania uyomeka ku Rwanda urashaka kujya Burundi se uvaneho kariya gace ka hariya ku mupaka ugakate kose ukomeka ku Rwanda bikunde ujye muri Congo ngo uri muri ibyo byose kaga aragenda agakora ibintu ku nyungu ze ariko none akagira ba bantu nk'abo basaza bagomba kujya imbere kubera ko abasunika ngo bajye imbere bagire ibyo bavuga kandi nicyo abashyirira hariya abo batito ba Joseph n'abandi hafi aho ngaho hari abandi nakwita ko ari silent majority bo bikekeke gusa baheye urwaje nkuko nabivugaga ntibashobora gusubira inyuma uretse kuguma hariya mu Rwanda bakagaraguzwa hagati ariko ntaho bajya ahubwo bakifata kugira ngo baramuke kabiri rero bwana Serge ibintu bya kaga icyo yashoboje navuga FPR ya mbere ari rebranding FPR yewe yari afite abandi batari bazi we yaje aziye kuri mbese yuririye kuri emotions z'abanyarwanda benshi bari barahejejwe hanze na systeme mbi ya Habyarimana yari iriho. Ibyo ndashaka kubivuga abanyarwanda babyumva kandi wumva nawe nabivuga mu buryo we yagira ibiyongeraho cyangwa se akabikosora bikosora. Bari bafite emotions cyangwa se navuga inyota, hari emotion ariko ndashaka kubivanga na excitement yo kubona ko igihugu babujijwe mu myaka n'imyaka bumva bakeneye. Noneho babonye uwari ubarangaje imbere ariwe Fred avuga ati igihe kirageze, bose batanze buri kimwe cyose bari bafite, abari abakire bari bafite amamodoka menshi n'amakamyo atagira uko angana, abari bafite amafaranga bafite ibigega by'amayesansi n'ibindi byose benshi cyane, bose amafaranga haba muri Congo haba i Bugande haba muri Kenya haba he, bose batanze amafaranga ariko kubera ya nyota y'igihugu. Noneho abo bose navugaga ba Patrick Mazimpaka ba Dozagara n'abandi benshi cyane nagiye kuvuga amazina ahanga, abo bose igitabo n'aba pasteur Bizimungu n'abandi bakanyarengwe n'aba Sendashonga n'abandi benshi cyane navuga bakada ba FPL nyabo abari bafite ikintu kaga abesha kugeza no kuri minota none ahangaha na Karimera bivuzeho ngo umwe n'ubwiyongiye bwa hehe bwana Serije n'abanyumva bose umwe n'ubwiyongiye buri hehe bwo singiye kuvuga ibintu bimwe reka mbyihore. Ntabwo rero we yaje afite bo bareberaga mu gitabo ari icyo gitabo ni nacyo cyari kifite amahame y'u Rwanda rugomba kuba ruriho rwa FPR y'icyo gihe, FPR original ariyo yagombye kuyobora kiriya gihugu n'uburyo cyagombye kuyoborwamo. Ariko kaga yari afite ikindi gitabo inyuma ahishe aricyo ariyo FPR none ahanga ayobora n'agatsiko no Joseph mvuga ibyo avuga na batito rutarema. Abo rero mu by'ukuri nibo ndimo kuvuga icyo gitabo cya mbere bakizanye nabo bavuga bati ariko bose barimo hariya ni bakubwa Imana bicayemo hariya badafite icyo bakora, warangije ajyana igihugu buhoro 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 agenda ahindura ibintu uko abishaka mu nyungu ze, agenda akoresha bariya ba senior cadres bose n'abayobozi ba FPR ya mbere, atangira kugenda abandi agenda bavanamo buhoro buri hari abantu bakiyeho bwana Serge mu buryo batazi. This guy ni umuntu ukora ibintu ku nyungu ze igihe cyose arangije nuza misiyo yari yaguhaye akabazi ko nta kintu usigaranye cyangwa igihe cyawe kirangiye agomba gushaka uburyo akuvana mu nzira, natakuvana mu nzira nka karugama akakurikiraho ngo ukafanabo karindagira nka kuriya arakuvanaho uciye mu nzira ugenda utahe. Keretse abashobora kuba bamucika bakagenda bari hanze kandi banyumva nabo bumva araritahuka, abo ngabo nibo navuga ngo they survived, abo ni abarokotse niko navuga.
Ndabyumva ariko ndagira ngo tugaruke mu muro, ntabwo ari kugaruka ku murongo, ariko nicyo ngira ngo ni twibande ko teme yacu ni ukureba intambara ya Congo n'uburyo ishobora kurangira n'uko stabilite n'amahoro byagaruka muri rejo ya Grarake, kuba bigarukwaho ko hari ubutaka bw'u Rwanda butakiri bw'u Rwanda bikaba biri deba mu nteko ishinga amategeko, bikaba bivugwa n'abakada cyangwa byagarutsweho n'aba bantu b'abashumba ba FPR, byaba ari uguca amarenga ku Rwanda rwa rushaka nabwo kwigarura ubutaka, ingaruka bifite ku banyarwanda babitakarizamo ko twanazirikanyaho n'abanyarwanda bivugwa muri izi ntambara. Aho naho ngira ngo numve icyo bitekereza kuko hari byinshi ubuzi muri aba basaza batekereza, kuba Karemera yarabivuze 2015 avuga ati ibyo twashingiyeho kugira ngo dusabe Kagame gukomeza kuyobora nuko hari ikintu cy'umutekano stabilite hari FDL, ariko nanone amacakuri twatewe n'abakoloni tugatakaza ibice by'igihugu cy'u Rwanda. Aho niho nshaka kureba niba koko abanyarwanda baba bashaka kongera kuvuga ngo take back our land, iriya rende batakaje kuko inteko bivuga ko barimo kubyiga nkuko abakabare babigaruka bati hariya na hacu kandi intambara mubona muri Kongo ya M23 ifitanye isano n'iyaha mu Rwanda aho nongera ngo twibande muvandi mweza vyo
umva bwana Serge icyo nakubwira cyo nakubwira ko ibyo byose birimo bikorwa aho ngaho iyo nteko nicyo kintu zanyemo ngo barimo biga kije ryari iyo nteko ni nteko cyangwa ni noza P3 classroom cyangwa se P1 ni nteko nta nteko iriho hari ntabyo barimo biga ibyo ngibyo uvuga ngo yiwo sumbiri gina abandi bavuga ngo ni ubutaka bwabo ngo M23 ngo irimo iharanira iyo biza kuba ngo kaga yari afite icyo gushaka kugira ngo ubwo butaka bwitwa ko ari ubw'u Rwanda cyangwa se abakoloni bakase bagashyira ahandi babe babwigarura niba ariyo proje nk'uko ubitekereza wowe ubona biriya byose barimo bavuga n'ubwo komite bashyiraho ubw'amafuti cyari kuba byarakunze igihe cyankunda kaga agashyikira uriya musore wari wamaze no kuba ahubwo we ajitse intambara impamvu barimo bayirwana kandi yagize n'imbaraga zigaragara ko mu by'ukuri ageze ahantu akamureka nk'uko Museveni yaretse intambara y'u Rwanda igihe yabaga nawe akamureka noneho iyo kivu byaba na ngombwa igakatwaho ikavaho hari inyungu wenda navuga agiye ku bwanjye byakumvikana ariko ubu none ahanga ikigamijwe ni ariya mabuye y'agaciro kaga yabuze adashobora kugeraho mu buryo yabikoraga mu gihe cyashize kandi akaba afite ababereye umukomisiyoneri ye yijeje ko Kongo ayiyobora rwose ayifiteho access ijana ku ijana akaba afite n'izo nganda zihariya mu Rwanda z'ayo mabuye y'agaciro abo ngabo bakaba benshi yarariye na avance yabyo ibi bisi nabitindaho kaga ntawe adafite imyenda rwose abo bose yabakiyemo wanabivuze wanabikomojeho bamwe abaza n'abaherwa no kuba abajyanama mu Rwanda rwose nuzi ya special yet igenda ibazana bakwirirwa mu Rwanda nimugoroba bagataha mu Bwongereza n'ahandi abo bose nibo arimo arwana kugira ngo isoko yabemereye ry'amabuye y'agaciro ribikoreho kuba rero Faci yaraje agahindura ibintu mu buryo kaga atakekaga agomba kaga gushaka uburyo iryo soko nabo yemereye kuderivura ibyo yabemereye biboneka ku buryo uburyo byabonekamo rero ntabwo ari bwa bundi yabibonagamo cya gihe cya Kabila ubu agomba gushaka uburyo bundi yabibonamo uburyo yabibonamo ni ukure muri ya mutwe wa M23 ya kabiri turimo ubu ngubu ariko agashaka nanone uburyo bajitsiya impamvu M23 irwana kubera ko M23 byaragaragaye ko ishyigikiwe n'u Rwanda nabo ntibakibihisha kutagira ngo rero bagire uburyo bakomeza barimo barashaka uburyo reka nkwereke bwana Serge barashaka uburyo noneho byava mu kuvuga ngo bashyigikiye M23 ari umutwe w'abateroriste nk'uko Kongo iubrandinga bo berekane ko mu by'ukuri ari abanyarwanda bakatiweho n'imipaka mu by'ukuri barimo baharanira uburenganzira bwabo
ariko nibyo yavuze nibyo avuga rega nubwo wenda utumvise deba yo mu nteko nibyo barimo kuvuga bati bariya abanyarwanda batotezwa bicwa bazizwa yuko ari abanyarwanda buriya butaka bwari ubwacu ndagira ngo nguhe umunota umwe njye kwa ipimaki na ari kuko iminota nihaye kuri mugoroba ya isigaje iminota 33 tube twagana ku musozo
umva nkubwire ahangaha bwana Serge abo bantu bavuga barimo bicwa ntabwo babagirira impuhwe kuruta bene wabo bari mu nteko ya Kinshasa wa mugabo na nibagiwe cyagiye ndimo mu mushaki izina rye yitwa Edouard Mwangatisi n'uwabo hariya n'umusenateri ukomeye cyane hamwe n'abandi barimo hariya baruberwa n'abandi benshi cyane urabyumva bariya ntabwo barimo bavuga iyo genocide kandi ni abanyekongo nibo bene igihugu wowe uje utivuye mu Rwanda mu gihugu cy'aturanyi kurusha bene icyo bari mu nteko n'abandi basirikare b'amajenerali barimo hariya batabona ibyo ngibyo iyo genocide urimo kuvuga ni ukuvuga ngo rero bwana Serge ndangiza ku byo warumbajije kaga ni ufite inyungu akoresha niyo nteko ye navuga ko ari inuza cyitwa nteko kitagize nicyo kigize nibyo bavuga ntabwo wumva ko ari abantu bahagarariye bakoresha ubwenge mu buryo buri logique ni ukuvuga ngo bo barashaka ibintu bituma shebuja mu by'ukuri agera ku mugambi we ari nabyo byo kugira ngo exploite Congo uburyo yabikoze abone ya mabuye nk'uko nabivuze ariko ibyo byose bavugira hariya baba Sumbirigi baba Joseph baba abo bose bari muri ako gakomite ni fabricated noza stories bashyira hariya
yes ndabyemeye
ibyo byose ndangiza
ndangiza kugira ngo ingingo tuzagaruka hagati mu cyumweru kuko iki ni ikiganiro kiri busoze mu kanya mirongo itanu na gatatu ariko hagati mu cyumweru tuzakugarura tujye dipe rero unyereke niba ari ubuswa bw'abasaza niba batabitekereza niba kaga bakoresha kugira ngo babivuge we bishyire mu bikorwa nzaguha rwose nzagutegura ikiganiro cy'amasaha atatu wenyine ubisobanurire ariko kubera ko iyi mitsinzi ya minota mirongo itatu nagira ngo tube twajya kuri bagenzi banjye ariko fata iminota ibiri kugira ngo numve icyo epimaki na ari bubitekerezaho
urakoze nta kibazo uzambwira icyo nashaka kuvuga ahangaha ntabwo ushobora kumbwira ko hariya muri kariya karere abanyekongo bahamaze imyaka n'imyaka bahari urumva bakaba bari bahari kandi abo ngabo babahagarariye narimvuzeho n'abandi benshi bari mu nteko ari nabo bari hariya nabo bahafite imirima bahafite ubutunzi nabo ahubwo umuntu ubaterorije akababuza amahwemo akababuza no gukora ibyo bakoraga bavanamagamo amafaranga ni kaga urabyumva ntabwo rero wewe wambwira ngo ubungubu nibwo ngo arimo gushaka kubagezaho amajyambere cyangwa se n'amahoro ufite amahoro bari bafite mbere y'uko ibyo byose bibaho hariya kaga ni ukuvuga ngo inyungu afite ni inyungu nk'uko nazivuze ntabwo ari zo kuvuga ngo bazahakata baramutse banabakata ubwo butaka bakabugira igihugu kaga ntiyakwemera ko hagira uwayobora ni cyo kintu nakubwira ko ndangiza kaga
Savio ingingo rwose kuva ku wa mbere ku wa kabiri igihe cyose wabona umwanya nzaguha umwanya uhagije kugira ngo tuyigarukeho kugira ngo ubone umwanya bariwe hari abantu bavuga ati wagize neza guha bagenzi bacu b'abanyamurenge yes umuntu wese washaka umwanya ati nsakira umwanya rwose mu mwanya amasaha ashoka mvuga ibibazo tuzabigarukaho Savio ndabwira ngo mbwire ko rero tuzabigarukaho ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ngo mwanya ariko nashaka kumva hariya Joseph Karemera avuga ati stability security ubutaka bwacu abakoloni baraje bakora divide and rule dutakaza ibice by'igihugu cyacu bihurira he no guhindura constitution y'igihugu cy'u Rwanda ni gute wamubwira ngo mu byo wavuga mwushingira kuhindura itegeko nshinga kugira ngo ryakozemo hazamo no kuvuga ngo mwatakaje ubutaka bwanyu ntabwo byadinga umubwiye uti wenda Kagame yagejeje abanyarwanda iterambere yaduhaye umutekano kuba turawubona banavuze ngo FDR ngo iracyahari ngo ntabwo dufite ubwoba ngo bwo kuba ko Kagame yavaho ngo ariko utabufite ngo waba uri umusazi can you imagine nonese Kagame niba musigare wenyine ukomeye mu Rwanda ku buryo yakwasima sekirite y'abanyarwanda mu gihe Kagame azaba atakiriho ubu kaga ejo bundi naba atakiriho muzavuga ngo nta sekirite muti ko Kagame atagiriho ntabwo umuvamo w'abasirikare bacu bazatuza umutekano ko Kagame atagiriho so hari ibintu abantu bavuga aha ngaha ukabyiyumva ukavuga uti birababaje kuba abantu babikora muri iki gihe jana abantu barize barasomye ibitabo ntabwo byadinga nagira ngo ngaruka aha ngaha gato abantu benshi barambaje bati dukunda dita kuzana archive ibi Joseph Karemera yose mu mwaka 15 bari tegekoshiga bavuga ngo Kagame akomeza yobori arwe babwiye ati ntago tugomba kuzogoyorwa nubwoba ije ngomba kugira tugafata decision kugira ngo dukomeze ubutegetsi bwacu nanone ahangaha mushyobo yavuze ngo mushyobo avuga ngo aba FDL bagomba gutaha abatagomba gutaha bagomba kubarasa bijyana nyine kabari bavuga ngo abatemera yuko bagomba gutaha bagomba kuraswa ibintu mbizana kugira ngo urubyiruko ruri ahangaha rudukurikira ama emisiyo yose nkora ahangaha ntabwo agira abantu bakuru bakuze kwa ntabwo mvuga ngo bashaje bakuze ni urubyiruko rutwumva cyane kugira ngo tujye tura muri archive uru rwanda tubona uyu munsi rube na Kagame muri iyi myaka uhereye kuri iyi manda ye yibye abanyarwanda abenshi ngo stabilite bashakira byari bimeze bite imbere gatoya kandi nshima ko abenshi banyamati ntabwo ibirito tubizi ko twari tukiri bato twari mu mashuri ntabwo tubizi kubera ko information ntabwo igera ku banyarwanda cyane ni nacyo kibazo dufite iyo bavuga ngo revolution irashoboka mu rwanda nta bantu bafite amakuru babagera kugira ngo bamenye uko ibibazo biteye ahangaha mushyawe na kabare baravuga ngo kabare yavuze ngo ntabwo FDL yagera ku butaka bw'u rwanda ngo yamara isaha ibintu twarabisobanuye ariko na mujye mwibuka yuko mushyawe yaravuze ngo inshingano z'iriya miryango muri congo ni ukubereka bagataha abadatashye bakabarasa ndumva audio nyifite ahangaha
ariko ikaza yose ntagira usigara yo kugira ngo ube kujya badutesha umutwe noneho baza twebwe tukabereka ko intambara irangiye ikibazo cyabo tugikemuye ibyo kuza bashotora ku mupaka nk'abajura akaza agakubita hatiruka ibyo nibyo kudutesha umwanya kuko nta na kimwe bakora ntabwo bahungabanya umutekano w'u rwanda n'ibintu batashobora kuko ntabwo FDL yakwinjira mu rwanda ngo imaremo isaha ibyo ndabibasezeranyije rwose
kurekura ingengabitekerezo yamuziritse icyo gihe agomba gukurikiranwa akaraswa mu ngengabitekerezo yayo baragenda bakajya mu ngabo za Loni zikabatahana bakaza mu Rwanda bakanyura muri rehabilitation nta kindi rero twebwe tuzi nka politike uwanze gushyira hasi intwaro akanga kurekura ingengabitekerezo yamuziritse icyo gihe agomba gukurikiranwa akaraswa
aha rero wa mugani wa Valentin wambwiye ejo bati ntabwo ndi umuvuzi wa FDL nanjye ntabwo ndi umuvuzi wa FDL ariko FDL ni abanyarwanda ariko ibi bintu bivugwa n'ubutegetsi bw'i Kigali cyangwa bavuze ibi ni arashibi n'abanyarwanda bigomba no kuzashyirwa muri mize mu gihe tuzaba dufite igihugu cya igihugu gifite na kuri etat de droit aya marshibe yose agomba kuzabikwa abantu bakajya bajya kuyumva mushya bati abantu niba batitandukanye n'ingengabitekerezo yabo bagomba kuraswa harya how do we define ingengabitekerezo ingengabitekerezo ni defanda ngo yumve ko ari ingengabitekerezo ubu epimake ninde uvuga ngo ingengabitekerezo yawe ni mbi paraporo ni ya Abdulkarim Abdulkarim ingengabitekerezo yawe ni ya Zavio ninde uyidefanda ngo nyango uvuge ngo ufite ingengabitekerezo mbi mushyabati abo bantu niba batarafite ingengabitekerezo yabo bagomba kuraswa nta kesiyo epimake reka nguhereho najya kwari ko nahita njya ku musozo ko minota yandangiranye uyu munsi nibwo ndarashinga reka nguhereho havuzwe byinshi ufate ijambo ufite iminota itanu itandatu n'uyirenza ndakurogoya kugira ngo tujye kwari ijambo ni iryanyu ko muri epimake
urakoze bwana Serge ibyo cyo mushikiwawa arangirijeho avuga ngo ufite ingengabitekerezo akera kuyireka sinzi uko bazabipima wa mugabe n'ibyo wavugaga ibyo nibyo bita mu gifaransa deride sale gueule donc kukureba mu maso akavuga ati iki ni icyicanyi iki ni ikijura doko akagupima n'amaso tu bagashyira mu buroko cyangwa bakica cyangwa bakarasa agomba kuraswa doko iyo urumva ahubwo iyo nyongengabitekerezo yari ikwiye gucika mu bantu kumva ko hari abantu baremewe gupfa Donko indirimbo Kagame atera abandi bakayikiriza gutyo abo kurasa twarabarashe abo gucyura turabacyura nababajwe nuko tutabamariye mu handa umujinya wose kugira ngo twice abashoboka na mushiki wabo n'abantu n'abavandimwe yapfushije nabo baracyavuga ibyo beye Roma kandi imagine umuntu uri kapabure yo gutegeka francophonie akaba avuga gutyo yarapfushije abantu ariko akaba yumva bidahagije hari abandi bagomba gupfa ni ibintu biteye ubwoba bwana Serge na abanyarwanda ikibazo gikomeye cyane ntabwo bigira ku mateka nta yewe niyo bagize batwe bakanyarukira n'ahandi ntabwo bajya kurahura ubwenge bwabo bwana Serge buriya ntabwo ari ukuvuga ko hari icyo turusha abandi cyane ariko buryo iyo washoboye kugera ahantu bafite undi muco ushobora kugira icyo bigiraho uburyo numva uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'umuntu n'umuntu uko umuntu atarengana narabaye mu bihugu by'uburayi mba numva hari icyo nakagombye kumva kurusha umuntu utawahakandagira kubera byimwe iyo egizagisiyo y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu byo gukurikira amategeko yo kubaha undi muntu ni ibintu mba buri munsi ntabwo najya muri banki ngo nyure ku murongo niba hari umurongo ngo ngende nyureho ndi imbere ngo nitwaje icyo nicyo nitwaje uko ngana niba n'ikigabo gipima ibiro ijana ngo nze kunyura ku muntu upima ibiro 40 cyangwa umuntu w'igikuri ngo ni ukubera ko ngurushije imbaraga cyangwa ni ukubera ko ufite titire iyi n'iyi ngo ujye gutanze umuntu ibyo ntabwo byakora ntabwo wajya kwa muganga ngo unyure ku murongo ibyo ni ibintu inangaha twikubera ko babikora ariko wenda uri muri afurika uri mu bihugu bimeze nk'u rwanda nyine ibyo byumvikana ariko mushiki wabo wabaye muri canada mushiki wabo uri mu bufaransa ngiye nkubenda icyo gihe avuga atari ari mu bufaransa ko yari yabaye muri canada afite nationalite yaho agatinyuka akavuga ati umuntu utekereza gutyo bagomba kumurasa akabivuga atyo naho ubwo hari agaciyemo ndimukureyagisa kuri ibyo ngibyo ibyo bitabapfu baba bavuga ubwo umuntu batakaje akaba ari nacyo tugamije cyane kuzagarura mu kurohora u Rwanda n'ibyo birimo kwigisha abantu ubuntu kwigisha abantu kumva ko ubuvandimwe ari bwo bwagombye kuturanga nk'abanyarwanda kumva niba umwe ari inzobe undi ari igikara ko ntacyo byakagombye kutubuza kubana kimwe n'uko iyo turahuje igitsina umwe ari umugore undi ari umugabo tubana tukabana mu mahoro ntabwo numva kuba uri umuhutu undi akuba ari umututsi bitatuma abantu batabana ngo bahore bateburanwa ibyo bintu ntabwo byumvikana urumva rero tugarutse kuri uriya Karemera yavugaga biragendera muri uwo mujyo biriya bintu ntabwo baba bazi ko niba baba bazi ko ibyo bintu bizasibama aho barimo kubivugira ntabwo njyewe nibaza ibyo ari byo nka buriya umwana we ibyo ari byose afite abana bize cyangwa barimo kwiga cyangwa banarangije tekereza kumva se arimo kuvuga ko Kagame adahari ndonga igihugu cyakoramo ndonga igihugu wa mugani wa mwene data ndavuga mwene data Gilbert igihugu cyabyaye ikinege ndonga cyabyaye ikinege ku buryo Kagame ariwe ugomba kubaho akagomba kubaho ubuziraherezo umunsi umwe azapfa bizagenda bite katari umusozi katari imana katari ibuye n'ibuye ko ryamanyuka ntabwo ari ikiyaga ntabwo ari inyanja ngo azahoraho kuko uwo muntu atekereza ate kandi njya numva bavuga ngo dogiteri bambe Karemera ngo ni dogiteri iyo mitekerereze nyabaki ese njye hari ikintu njya niba bagiye baceceka niba babuze icyo kuvuga ngirene ntaceceka ntagahembwa nkabo ntabwo ari ukumushima ngo hari icyo arimo gukora hari icyo gukiza ariko dimwe ntabwo avuga amangambure nk'ariya niyo yabivuga wenda yabivuga yasumbirijwe ariko ntabwo yakwitangarika ngo ajye kuvuga nka biriya bya Karemera ngo ajye kuvuga nk'ibya Bamporiki ngo ajye kuvuga nk'ibya Nduhungirehe ngo kuvuga nk'ibya Bagatabazi abo bose bagenda bavuga ibitabapfu na ba Tito Rutaremara abo bose imbwa ziba hose bwana Serge n'abagabo baba hose mu Bahutu abamo abagabo mu Batutsi abamo abagabo mu Batutsi abamo imbwa no mu Bahutu akabemo imbwa nta cyambuza kubivuga abavuga ibitabapfu bose bari mu moko yose ntihazagira mvuga ngo bigenewe ubwoko cyangwa bigenewe ubungubu hose ibihuna birimo abo rero bajya kuvuga gutyo bagiye babanza bagatekereza bakavuga ibi bintu ndi mu kuvuga yewe abagore baremera ahubwo kubona umugabo nk'uriya amara guhombora ibintu nk'ibyo ngibyo akagera mu rugo agasanga umugore yamutekeye akanamubwira n'amagambo akwiye umuganji koko nyamuganji amaze guhombora ibintu nka biriya sino tugarutse kuri biriya byerekeranye n'imipaka bwana Serge ntabwo numva filozofi y'abantu ntabwo numva ukuntu batekereza imipaka uko yagabanyije ntabwo aribo bayigabanyijwe ni abazungu bayigabanyije kumva rero ko ari abanyarwanda uko bayigabanyije ntabwo mvuga ko bayigabanyije neza rwose paditu iyo baza kuyigabanya neza uretse ko bari gukoresha kuvuga ngo uhereye ahangaha urakase ngo umuco kuritire y'abantu abangabi ihereye agoshi n'abandi ihereye aduruwate sinzi uko wabikata ubundi le frontiere naturelle zigenda ziba akenshi ziba ari imigezi ariko iyo nta mugezi bihari kandi n'imigezi nayo barayambuka ntabwo hakurya ya Rusizi ushobora kuhasanga abantu bavuga ikinyarwanda hakuno ya Rusizi ugasanga abantu bavuga ikinyarwanda kuba rero u Rwanda rwakwitwaza ibyo bintu ngo muri Kongo hariyo abanyarwanda bavuga ikinyarwanda ngo none ngo niba bugize ubatagarira ngo u Rwanda rugomba gutabara ubwo rero ni ukuvuga ko abirabura bo muri Amerika bagize icyo baba abanyafurika kubera ko aribo baba ari abirabura benshi doko bagomba gutabara muri Amerika bakajyayo n'imbuda bakagenda bakarasa niba hari umwirabura urashwe muri Amerika arashwe n'umuzungu abanyafurika bagomba gutabara koko ibyo bintu ubwo burenganzira iyo hamwe bari banyenge Kongo ifite imipaka icyenda kandi kuri buri mupaka haba hari abantu ku mupaka wa Kongo no ku mupaka w'ikindi gihugu hari abantu bavuga urwo rurimi urugero turikiriba tujyana kure hariya mu ntuza muri Byumba hariya makomine arenda nka atandatu yose yavugaga urukiga yo mu Rwanda nani na za district zo mu Buganda zivuga urukiga bavuga ururimi rumwe ni ukuvuga ko iyo hagira umuntu wo muri Cyumba uwo muri Kivuye wari gusagarirwa Ubuganda bwagomba gutera kuko bavuga igikiga noneho bikemerwa iyo mipaka bakase barayikate n'abaturage bagumayo ikindi babaza ni iki ubwo butaka bwo babugaruje ko babugaruza niyo ntuza nabo abaturage bakaba bari ikindi bakunguka ni igiki nibabivuge neza ko bashaka ibirombe nibabivuge neza ko bashaka amabuye y'agaciro naho ibyo kwirwa bavuga ngo abanyarwanda bapfuye ibyo kwirwa bavuga ngo harimo gukorerwa jenoside ibyo bintu ni ibintu by'amahombo byo kubeshya byo kugira ngo nibavuge neza ko bashaka amabuye y'agaciro nibavuge ko inda bazaguye inda z'ababanye amadoma z'ababanye ibigega bakaba bashaka ibyo kuzuzamo aho kugira ngo bavuge ngo barajya muri ibi ngibi nibi ikindi hari ibintu njyewe numva ayo majyambere barimo kuvuga batera imbere ngo batarimo kureba aho isi irimo kugana iyo bareba Union Europeenne iyo bareba ko abantu abaturage bo mu Bufaransa bashobora kujya gutura mu Bubiligi abo mu Bubiligi bakajya gutura mu Bufaransa aho ngaho ni isi irimo kwerekeza imipaka irimo kujyaho isi irimo kuba yewe urebye iterambere na tekinoloji uko irimo kugenda ibigira mu rwego rwa tekinoloji na interineti barimo kugenda bavuga ko isi irimo kugenda iba envirage irimo kugenda iba umudugudu ubu ngubu nibwo bibutse kujya gushaka iyo mipaka kandi mu gihe babanye neza abanyarwanda bakwimuka bakajya gutura muri Kongo babanye neza abanyarwanda bakwimuka bakajya gutura mu Bugande iyo gahunda yagera ariko abantu ba retrograde wa mugari wa kigali bameze nka ba Kagame nibo babishyize inyuma aho kugira ngo habe idafite imwe habe pasiporo imwe habe na nemu nationaliti imwe y'igihugu bimere nkari igihugu bibe federation umuntu atura atura ashaka bo barimo gusubiza inyuma ibyo byake bagiye gufata imuntu ngo bagiye kugaruza iyo mipaka cy'abarumva bagatangira hehe none umunsi bavuze bati mwaraba mwahabohoje yego icyo nemera cyo nuko bahagabanyije iyo mipaka bayikatse u Rwanda rwarajyaga aho ngaho icyo gihe nta gihugu cyari gihari kuvuga nka ahangaha naha naha ariko rimwe twari tuzi aho u Rwanda rwagarukiraga aho ngaho muri izo mvugu za Masisi n'aho ngaho za Rucuho hari aho u Rwanda kimwe n'uko na hariya mu Bugande hari za Karagwe na za Yose ibyo byose ariko urebye n'ibyari n'imva wa mugani njya nkunda kuvuga ngo usambanya abasuzu ukajya kuhura n'abana kuki se batajya kugaruza muri Karagwe kuki batajya kugaruza mu Bufumbira kuki bari kugaruza muri Kongo honyine muri Kongo kubera ko ari koruta kubera ko ari zahabu kubera ko ari diyama kandi kubera ko harimo inarume bafeburishije bakaba bazi ko ari ukugenda bakabatera uko bishakiye buri munsi bakabateza intambara zo kujya kwica abenegihugu no kugira ngo bajye kuntu uko basahura kuki badatera mu Bugande kuki badatera muri Tanzania bagiye gutera mu Burundi niho nawo bumvaga bigoneye bagize insina ngufiya ariko uko bagarutse uko Kagame yazinze umurizo abarundi bamubwiye bati tuzakomeza byaragaragaye ibyo rero niho ndi bugaruke bwana Serge Mbuga abanyekongo nabo bihagarareho nk'uko urundi bwihagazeho kandi abizi ko bazabikora niyo waheraga uvuga uti bazafata Goma bazafata Bukama ariko ntibazabigumana bageze i Kinshasa bafite chef d'etat major bafite chef d'etat major ajuwe ibintu byose babikontrolinga nibyo Kabila n'imyenda Kabila yamariye imbere Kabila Pierre bayizi n'uwo bararanye bamuzi n'icyo yari yababizi ariko bararakeye bafayo bafashe iriya gice cya Kivuye inshuro zingahe barahamuye n'ubu ngubu ntibashishikare ahubwo barimo kwisemera uko bagenda bigize imbere niko bagenda bikuririra ibyago bakuririra ibyago abanyarwanda agati koko wenda wasanga gafite bunkeri kazihishamo ariko ibyo bari mu gukora nibyo namugaga yambwa wa musega wirukankanya inzovu zikabira ibyuya umunsi inzovu yamenye kari umusego yirukankana ikagariza inyuma ikinori sinzi uko bazatoragura akabata k'iyo ntuza k'iyo musega w'imbwa bwana Serge ibi ni ibintu bikomeye cyane uko intambara igenda irushaho uko bagenda barushaho bafata za lokalite bagenda bashyikirikiye uriya mujyi wa Goma mbere ngo bari hafi ni nawe ntego ntibashishikare bagenda bafate na kimwe ariko bazavamo nabi kandi bazamenye ko ari byo herezo bya ruriya butegetsi bwa Kagame kubera ko seti vosi abazayirwa abakongomani ntabwo bazikontanta kuvura resemutome bazajya ku muzi w'ikibazo kugira ngo ikibazo gikirire rimwe nta yindi solusiyo bafite kubera ko ntabwo babahaye choice nta bundi buhungiro babahaye nta mahitamo babahaye uko barimo kugenda bigiza kureba binjira uko bagenda bashinga icumu bagigizamo imbere niko ububabare bw'abakongomani bugenda bwiyongera ni na Koreya bityo n'uburyo bazatanga igisubizo cya burundu bazagitangira rimwe bwana Serge abanyarwanda tuzahagorerwa abanyarwanda bazapfa helu doko bizabaremerera cyane ariko babimereka ariko bimeze kubera ko Kagame ari mukore ku Rwanda n'iyi ntambara ya Kongo intambara ya kangahe ya gatanu cyangwa ya gatandatu y'amamiliyoni y'abanyekongo amaze kwica bwana Serge ntabwo bizagenda aho ngaho Kongo ni igihugu gifite ubwigenge gifite suverenite ntabwo ari ukuvuga ngo bizagarukira hariya byo kuvuga ngo barabasuzugura bagize bate ntabwo ari uko nk'uko ndahora bwana Serge urakoze
Pimate urakoze cyane reka tugushimire uvuze ibintu bikomeye cyane ntabwo tubigarukeho kubera ko iminota yaturangiranye ahubwo turi iminota y'inyongera kuko nari nababwiye ko dusoza amasaha abiri Ali fata iminota itanu utanga igitekerezo cyawe kuri ya ngingo ariko urabona ko bisaba ko wenda ubonye umwanya hagati mu kimwe ariko wazagaruka tukavuga kuri ya ngingo irebana n'ibintu bivugwa hazamo ibintu byitwa conspiracy kandi burya ni ikintu gikomeye cyane ibintu bya Karemera ntabwo wabivuga minota 5 bya Rutaremara ntabwo minota 5 bya Simirya ntabwo minota 5 rasa kunye ku minota 5 ubirezime ariko nyemerere nshakira umwanya hagati mu cyumweru umbwire ko wabona umwanya ngo umwanya uhagije na Zavio kugira ngo bino bintu abanyarwanda bavuga bati ntabwo mwumvise kanaka ntimwumvise kanaka ibikuki mu byirengagiza badwe ntabwo nshobora gusubiza ikintu cyose cyavuzwe na buri muntu wese ariko ibyo tuba twumvise tubigarukaho ariko ikintu cy'ingenzi kiri ahangaha ni intambara ya Kongo turimo kubakiraho magingo aya ni ibivugwa n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda babwiye ngo yige ku kibazo cy'abarwandafone muri Kongo n'ubutaka bwabo ni ibivugwa na Sumbiri arimo kuvuga ati hariya ni ahacu ni ibya Karemera yabwiye Kagame bashinye umwaka wa 2015 bati FDR irahari muri Kongo uriya butaka bwacu ibi ntabwo wavuga ngo urabisimbukaho waba udahaye abanyarwanda amakuru ashoboka yose Abdul Karim minota 5 yawe gira icyo uvuga kuri ingingo dusoza
Serge urakoze cyane nshimire za Vionnet Mark ku bitekerezo batanze kambanze nsobanura ikintu kimwe Serge ku bibazo bimwe byatumye Bizimungu agira ikibazo na Kagame uriya Karemera yari arimo Kagame ashaka kwirukana Karemera Bizimungu avuga atuye ntabwo turabirukanira iki wabihanganishije waretse nye nkaba ari njye uyobora ko ari njye perezida ushinzwe kabineti wowe ukaba washinzwe ishyaka wabandi ibyo ni bimwe muri byo ariko urabona ibyarimo kuvuga n'ibyamubayeho Serge wewe ntabwo ubizi ababizi barabizi ibyamubayeho nuko yatakaga bajya kumugira ambasada ava ku bwa minisitiri amugira ambasada ya South Africa ibyo byose ni ibintu byari bigize iki ni ibintu byari bigize byari bifite ibintu ariko abanyarwanda bari mu Rwanda barwaye narabisobanuye ubushize ikintu bita Stockholm syndrome ni nka wa mugore uba abused ariko akaguma ashimagiza umugabo we cyangwa akaguma afite ubwoba bwo kuvugisha ukuri so agomba kuvuga neza umugabo wamushimagiza umugabo we kuko niko bibaye abaze abafite ubwoba ni fear fear ibaye nyinshi biragenda Serije wibuke mu 2013 babaza Kagame uko bizagenda nibwo yabaye umukoro yahaye umukoro abantu batatu kandi barangije bavuga ibyo bavuze so ntacyo yavuze gitangaje kubyerekeye rero ibyo kabari barimo kuvuga by'umupaka wa Kongo n'ibiki Serije biriya nka bya bindi byo ku byo kugira ngiti iki kuririra ibyagusize kuko biri kiriya no mu byo baganira byose no bavuga yuko bagomba kubahiriza sovereignty ya Kongo sovereignty ya Kongo rero igendera ku mipaka iteye kandi iyo bavuga ngo barashaka gufata ngo Kongo yari u Rwanda ngiye Serge ubushize narababwiye iriya ubufumbira gisoro igice cyitwa ubufumbira cya Uganda yari igice cy'u Rwanda n'ikimenyimenyi sogokuru wanjye sogokuruza wanjye witwa muri Gashuro niwe wahatwaraga hari n'abana yasize abyaye kuko uwo dukomokaho umwana we dukomokaho yari imfura ye imfura ze yabyaye twins abyaye twins imwe iravuka iguma gisoro indi umubyeyi ati atinda kubyara bamutwara bamusubiza igitarama aho dukomoka ijanja kugira ngo akore iki avuka bari yavukira niyo yavuye mu batwebwe uwa hano arerwa n'abakozi bo mu rugo nagakoresha izina abagaragu ariko arera n'abari mu rugo maids cyangwa ibiki bari mu rugo babanaga n'uwo mwami ni muri Gashuru ubu rero bivuga ngo Kongo yari y'u Rwanda kimenyesha n'ubufumbira bwa Uganda nabwo nabwo u Rwanda ruzabukwemenga nabwo ni ubwacu na Karagwe pati ya Tanzania kugera ntuza nawo hari mu Rwanda nabo bazaza bakremingo no yari u Rwanda n'u Burundi the same thing na Tanzania mu Karagwe niyo muri Tanzania nako nahariya niko bizagenda Serije ntabwo ibyo bintu bishobora kuba igikemura ibibazo by'abantu batekereza nka Hitler n'uwagiye kujya kurwana ngo ubuce ngo hano hari abantu bavuga ubanza uzi amateka iriya mwayivuganye no kambanda biriya bintu bya Munich Agreement. Hitler arimo kuvuga ngo aha hantu hari abantu bavuga ikidage muri mu gice cya Czech ati ngomba kubitwara genderuye Munich Agreement ya 1939 ubanza ibihumbi kimwe magana urwenda na mirongo itatu n'icyenda nibyo bakoraga twebwe dushenshe Kagame n'abariya bambari be bakabarebe na Hitler n'abanazi be ntabwo tuba tugiye kure cyane kuko ibyo akora exactly nibyo Hitler yakoze ariko byavuye ingaruka ya Hitler mwarayibonye abarenganyemo benshi ni abadage ubudage bwarasenyutse completely nuko gusa kugira ngo abanyamerika bereke ibiki ibyo bita masho ntuza bakoze ibyo bita masho niyo mfashanyo bahaye ubudage kugira ngo barwubake bushya from the ruins ariko bubakaga west ariko bariya abandi b'abakomunisiti basigaye muri east bo barakena cyane nawe Serge niyo mpamvu nyeza kuri iyi radiyo niyo mpamvu nabaye post kuza muri politike kuko nabonaga nti iyo turimo kugana ikibazo kizazira n'abangaba bakoma amashyi batabizi n'inzira karengane zitazi ibyo aribyo abaturage cyane cyane nibo bazishyura bino bintu. So ikibazo cya Congo barota kabarebe birumvikana agomba kuba ari afite nostalgia kuko yagiye gutegekayo yagiye bamuhindura umukuru w'igisirikare araniyahura ajya gukora ikintu cya gitona nabyumvise ngo za ntambara za gitona ntajya avuga abana yicishije ntajya avuga yuko kwari ukwiyahura byari ibintu wabyita nk'ubukunguzi ukuntu ujya kurwana ukagenda birometero birenga ibihumbi bitatu hirya yiriya ubwihita ngo uri umukaboboyi ibyamubayeho yabataba kumukiza mwese murabizi. So ibyo arimo gukora rero n'ubwiyahuzi ikibazo ho kiri rero iyo barashoboye kubikira muri mirongo inani n'umunani bakabikira iyi myaka yose this time ntabwo bashobora kubikira sinzi impamvu abantu batarimo kubyumva ngo na Kagame abyumve abibone ariko Kagame we ni mu gihe iyo umuntu amaze kuba dictator mu cyongereza niwe bivuga neza ngo power irakoraputinga kandi Kagame yabaye power yaramutsinze absolutely kuko abanyarwanda baremwere ni nko amashyizezo yaramwemerera ariko ibya Kongo byo ntabyibagirwe byo
hari ntabwo tukumva nanone ndabona amajwi yawe agiye ubwo mutwihanganire epimati tanga ubutumwa busoza ni umunota umwe kuko iminota yaturangiranye
ikibazo
atarimo kumvikana neza fata umwanya usoze epimati kuko ari ndabona netiwoki imunaniye niba unyumva ijambo ryanyu
ubutumwa busoza nta kintu navuga no gutanga ubuzi ku banyarwanda kugira ngo bitegure ibigiye kubabaho kubera ahantu Kagame arimo kuganisha u Rwanda ni ahantu habi cyane nibura niyo batagira icyo bakora nibura babe konsiya y'ibintu bihari kubera amakuru barayahishwa ntabwo babwizwa ukuri barimo kumva abanyamakuru n'imizindaro ya Kigali byirwa bibabwira ko bagiye guhagarika jenoside muri Congo bagiye kugira gutya ko ingabo zabo zikomeye abana b'abanyarwanda barimo gupfa ku bwinshi muri Congo kubera ko n'abanyekongo bakimbuze ko batarimo gupfa ni nabo bari mu Congo deplace abaturage abana abakecuru abagore barimo kuviyorwa barimo kwicwa ariko abana b'abanyarwanda barimo kujyanwa kuri urugamba rutari urwabo urugamba rwa Kagame gusa n'agace gake barimo barahira indaya gusa kugira ngo bajye kwiba Congo ya ntambara ntago ari iyabo ariko iyi ntambara nubwo atari iy'abanyarwanda zizagera ku banyarwanda hafi ya bose ingaruka zizatugeraho twese uko turi abanyarwanda kubera Congo ntabwo ari igihugu cyoroheje ni igihugu cyahuye n'ibibazo cyatewe n'u Rwanda niwaza bisanzwe nko kuri ubu bwose byo muri Afrika n'ibibazo ariko ni igihugu gifite abayobozi bari konsiya y'ibyo barimo barimo gukora ibyo bashoboye diplomati barayikoze ikomeye cyane igisirikare barimo kucyubaka barimo gushaka inshuti umunsi baje kwivuna u Rwanda bizaba ibindi bindi banyarwanda kazi nagira ngo iyi ntambara muyihariye Kagame ushoboye umwana w'umuja nawo kugira ngo baze bamuyore bamujyane muri Congo ashoboye kuba yanyerera akinyurira mu Bugande cyangwa muri Tanzania akaba yaje gucaturana ubuzima mu gihe yategereje ko ibi bintu bihamuka rwose namugize inama yo kubikora kubera nta mpamvu n'imwe yo kujya gupfira ku butaka bwa Congo nta kindi mu kurwanira batari ubutaka bwaba atari ubutaka gakondo ngo kugira ngo Kagame akunde agere kuri koruta agere kuri zahabu na diyama byo yafatiriyeho ingwate z'amafaranga muri Katari cyangwa mu bihugu by'abarabu ibintu bidafite aho bihuriye n'abanyarwanda abanyarwanda barimo gukeneshwa inzarira bishe ubwana seri no kwemera n'ikiro cy'ibishyimbo gisigaye kigurumbi magana angahe gisigaye kigura n'inyama aho nk'umuturage kujya guhinga umubyizi ari igihumbi magana abiri n'amafaranga y'amanyarwanda ariko ibishyimbo ikaba ari igihumbi magana arindwi nubwo umuturage ashobora guhinga umunsi wose akaba yakara ibyo guca inshuro hatatanu ingemeri cyangwa ikiro cy'ibishyimbo urumva aho u Rwanda rugeze urumva aho abanyarwanda rugeze aho ibishyimbo bisigaye bihenda nk'inyama byose kuri wari ukubona imbonari nko kubona imboneka rimwe abanyarwanda rero batabyibeshyaho batagwa muri propagande ngo ngaho Kagame arakomeye ngaho u Rwanda rurarinzwe impamvu nabo bose bari mu Kongo ntabwo barimo gufata abasirikare barose mu mugongo bati nimurwane mu Rwanda bo niko bameze uraba ushoboye ni ukuba banahunga bakakurasa mu mugongo ukarwana nk'uwiyahura ariko umunsi abakongomani nabo batangiye kurwana nk'uwiyahura kubera ko nta mahitamo bari mu kubaha ko noza ngoma igizwe na miliyoni eshatu hafi abantu barenga miliyoni eshatu muvuze imagine nimutekereze izo miliyoni eshatu zirimo kwicwa n'inzara kubera ko umuhanda wa umuye rucuro bawufunze kubera ko umuhanda uvuye za Goma uvuye za Bukavu bawurimo kuwufunza utwo duce twose barimo gufata abo bantu bazarwana barimo kwiyahura nk'abarimo kwirengera umunsi bambutse ku Gisenyi abaturage bakiyambukira ubwabo ntibazagira ngo ibyo byose bizaba bikiri kuri kontorore y'abayobozi cyangwa iki ibi bintu bizaba intambara yo kwiyahura bizaba intambara izahitana abantu benshi cyane abanyarwanda bashatse bayiharira Kagame bakanabimubwira ubushobozi ubwo aribwo bwose simvuga ngo biyahurenga barase bari mu ntuza ariko bashaka uburyo bayanga ntibohereza abana babo bababuze be kumva ko atari ikirakakira ntabwo ari ikiraka ni ukujya kuba shera kano ni ukujya gupfumagurwa ni ukujya gutandukwa na ziriya za sukori n'ibiki byose abakongomani bahapfira ku rugamba bo barimo gupfira ku gihugu cyabo kirimo kunywa amaraso yabo ni ubutwari ni ubugabo ariko abandi barimo kujya gupfira igihugu cyabo kidateze no kuba icyaha ntibabireke ntibabivemo intambwe Kagame n'abahungu be babihariye n'ibyo bisambo bindi bafatanyije ntambara bayireke urakoze bwana Serge
epima turakoze cyane nakuraga ntibyo uvuga tuzabigaruka ntabwo byarangira kuri uyu mugoroba ari nakugaruye ku murongo ariko kugira ngo ufate umunota umwe dusoze umunota umwe ko ntabwo ndi wurenze nagira ngo usoze kucyo wavuga ibitekerezo cyawe kugira ngo kitibagirana one minute
Serije oya ndekanye mbashimire byinshi Serije arabivuze nihanganisha abantu kubera nyine ibyuma byagumye bidagira neza ubwo during the week nk'uko wabivuze tuzaza twongere tubisobanure ariko ishimangira ibyo Mati yavuze baba abasirikare b'abanyarwanda baba abanyarwanda ubwabo bitegure ingaruka zizava muri biriya bintu aba M23 bo babirujejeho mu 2013 none n'abangaba ariko n'abanyarwanda zaba n'izi ntore byaba n'ibiki bamenye ko ingaruka izatuzaho mu buryo ubwo ari bwo bwose so ubishoboye nkuko pimate bivuze w'umusenyombye yihe muri muko cyangwa agira ibiki ave muri bino bintu bari abasirikare bakuru b'u Rwanda batekereza uburyo nkuko n'abandi basirikare bahandi bavuze bati no ntabwo dushobora gukora bino bintu ariko babikora ari benshi bikize kujya mu byaha no kupfa bapfira ubusa kuko nta nyungu barimo kubikuramo Sergi iyi message yashaka ngo abantu bayumve banayimenye ku banyarwanda biyumva ngo iyi ntambara ngo ni y'abatutsi ntabwo ntambara y'abatutsi intambara ni ya Kagame ndizera neza yuko urimo kugenda mubona yuko ikintu kitwa ngo genocide cyavuyeho nakabarebera byivugiye ngo muri Kongo abatutsi bashizemo iba baragiye rero simbizi muri ibyo ndumva macye bivuze neza mumbabarire sinzi ko byagenze network zanjye zongeye kugira bya bibazo zijya zigera rimwe na rimwe ariko wakoze cyane Serge n'abadukurikiye bakoze ariko please abanyarwanda aho bari hose mureke dusengere igihugu cyacu dusengere bagenzi bacu barumuna bacu tunasenga Imana turebe yuko Kagame ubugome bwe n'ubwibone bwe yabahagarika kuko ingaruka zizajya ku banyarwanda zijye no kuri bene wacu urakoze cyane Serge
urakoze cyane Ali Abdulkarimu tumushimire Pimaki na mushobora tumushimire Xavier nagira ngo numve nimba nyumva hari ubutumwa bw'amasegonda 30 umuntu atufite wasigira abatanga ikiganiro
Bwana Serge ndakumva nawe ngira ngo uranyumva
ndakumva neza hari ubutumwa ufite bw'amasegonda 30 kugira ngo dusoze ku minota ya turangiranye
ama ya cyane rwose ubutumwa na sigira batumva mu by'ukuri no nta bundi cyane cyane ndabusigira urubyiruko kubera ko urubyiruko rurimo rurayobya mu buryo buteye ubwoba kandi ibyo byose birimo birakorwa n'agatsiko kayobowe na kaga ariko cyane cyane akoresheje bariya abasaza cyane cyane noneho gakoresha n'abantu nk'abasumbiye isumbirije aho ari urubyiruko narubwira ko ntabwo ari umujyanama mu by'ukuri ugira n'inama shebuja ibintu bikwiriye kuba byubaka urubyiruko urubyiruko ikibazo rufite none ahangaha bwana Serge ni ikibazo kimwe cy'ubushomeri cyo kuba abarangije kaminuza bose barangije amashuri nta kazi bagira noneho wongereho n'abari basanzwe bafite akazi kabo birwariza bakora mu buryo busanzwe bakabona amafaranga bakaba nta kazi bakigira abamotari barabashyiraho imisoro ihambaye abandi bacuruza barabashyiraho imisoro ihambaye kubera ko kaga nta mafaranga afite iryo komanyiriza twavuga garimo riragenda riza kubera ibikorwa by'amafuti byose arimo akora byose bikaba bishyirwa ku gatwe k'abanyarwanda urubyiruko rero kubera kurukenesha barimo bararutaking advantage kugira ngo barushyire mu yayo mabi yabo yo kujya kwiba no gusahura aho mu bihugu nka Congo n'ahandi ariko mu by'ukuri ingaruka zizaba ku gihugu ziri ku rubyiruko kurusha bariya bakuru kubera ko igihe cyabo cyo cyararangiye ndabasaba ikintu kimwe bagerageza ku buryo badakurikira uwo muyaga w'abicanyi kubera ko ibyo bagamije ntabwo ari byiza ku gihugu ni ibiroha urubyiruko mu bikorwa nk'ibyahise tuzi ibyabaye muri 1994 aho urubyiruko rwitabira ibintu by'ubwicanyi kandi birugeraho ingaruka kugeza no mu munsi wa none ahangaha icyo ni ikintu nasigira urubyiruko mbasaba ko bareka ibyo bikorwa bakitandukanya n'ikibi urakoze cyane bwana Serge
Savio ndagushimiye ku butumwa utanze kandi nongere nkubwire ko ndaza kukubaza umunsi mwiza waboneka ngo uhuze na Ali Abdulkarimu na Ipimate wenda sinzi uzaboneka hagati mu cyumweru kuko iyi topic nzayikomezaho muri iki cyumweru mbere yuko tugaruka ku ya myaka 11 y'ihuriro ya anniversaire ya Radio Itahuka kwa gatanu ariko kuva ku wa mbere mu biganiro zatambuka kugeza ku wa gatanu iyi topic zayigarukaho kuko wenda ntabwo tujoje neza nk'uko byari bikwiye tugaruka ku bitekerezo byanyu mwajya mutanga n'abantu bazaba batwandikiye habara na abijya bashimire mwese mwatwandikiye banditse muri chat hano mwese turabashimiye abakazi bitete kuri WhatsApp banyandikiye mwese nabashimiye abadukurikiye kuri Block Talk Radio by the way bono tuk ahantu kugira ngo kuri Block Talk Radio ngo tubaga no turabazirika ntabwo nta muntu tuzika nta muntu twibanyereza umwe nta muntu twirengagiza n'umwe kubera ngo turabakira iyo mutwandikiye ariko ngira ngo mvuge ko abenshi nakira ni abantu bavuga bati duhamagare tuguhe ijambo kuri Block Talk Radio hari abantu benshi barakurikira wenda badasaba ijambo ariko ndifuza ko bajya bavuga ati duhe ijambo turi bahe nkabagira ngo mbabwire ko ubushake buhari kandi dushaka kubahamagara tukabaha ijambo munyemere mwese twabanye mwese kuri mugoroba dusoreza ahangaha epimati na mushobora ari Abdulkarimu epimati bigukundiye hagati mu cyumweru nawe wazambwira umunsi mwiza wazaboneka harumbwiye ati na epimati agomba kuboneka muri iki kiganiro ndifuza ko twazagaruka kuri iyi ngingo tugakomeza twiganira ariko bizaterwa n'umunsi umuntu abantu babona kugira ngo tubikomeze twiganire ku wa mbere kugeza ku wa gatanu tuzabigarukaho ariko numva ko nta gitekerezo na kimwe gisaza mwaduhaye mwakurikiye mwese twabanye rero reka mbifurize ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza kurimo kubyuka mwese bose turabakunda kuri radiyo itahuka murabona agaciro nawe utaha
abari n'abategarugori nimuze muri arenisi baranimpinduka mu Rwanda